Mungo kalabechi nere ngati mungate pamene ife tikuyeramitsa mitu yathu kwa mawu apemphero. Wokondedwa Atate akumwamba, ndife oyamikira usiku uno chifukwa cha izi. Mwayi wina wobwera ndi kudzapereka waulemerero uwu, uthenga wopambana wa Yesu Khristu. Ife tikukuthokozani inu chifukwa kuti iye akanali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha anthu awa amene asonkhana kuno mu nthawi ya nyengo yozizira iyi. Ndipo ndi ziyembekezo zawo zazikulu akuyang'ana akukhulupirira kuti china chake chodabwitsa chiperekedwa kwa ife kuchokera kwa Mulungu. Ife tikubwera ndi chiyembekezo chimenecho Ambuye ku msonkhano uliwonse. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha misonkhano usiku wa thawu ku Kachisi. Tikukuthokozani inu chifukwa cha msonkhano kuno usiku wa thawu ndi chifukwa cha msonkhano lero ku Kachisi. Ife tikuyembekezera mtsogolo tsopano zomwe inu mutakhale nazo kwa ife usiku uno. Atate, ife tikudziwa kuti aliyense amene angathe kusuntha manja ake akhoza kutembenuza masamba a Baibulo. Koma alipo mmodzi yekha amene angathe kupanga ilo kukhala moyo ndi kukhala lenileni. Ndipo ameneyo ndi inu. Ndipo Atate, ife tikuyembekezera inu kuti muchite zimenezo usiku uno. Tidalitseni ife munjira iliyonse. Mitima yathu ndi yodzaza ndi chimwemwe pamene tikuona nthawi kuyandikira, pamene tidzakakumane naye iye maso ndi maso. Mmodzi amene ife timamukonda ndi kumukhalira moyo kwa zaka zonsezi. Wotembenuka ambiri atsopano Ambuye apangidwa. Mvetsetsa kuti khamu lalikulu 40 kapena 50 ali oti abatizidwa mu dzina lanu mawa. Kuchokera ku msonkhano wa usiku wa thawu, o Mulungu, chonde pitirizani, ife tikupemphera. Mpaka mbewu yokonzedweratu iliyonse ya Mulungu itaona kuwala kwa uthenga, ndipo yabwera mu khola. Ife tikukupemphani inu kuti mutibise ife usiku uno kuseri kwa mawu, tichititseni khungu ku zinthu za mdziko, ndipo mutilole ife timuone Yesu. Mulole pakhale chochitika cha paphiri la chiwalitsiro pakati pathu usiku uno, kuti ife tisaone munthu wina koma Yesu yekha. Ife tikupempha izi mu dzina lake ndi kwa ulemerero wake ndi kutsimikizira kwa uthenga wake. Amen. Mukhoza kukhala pansi. Ine ndingotembenuza cholankhulira ichi kapena tebulo iyi chambali pang'ono ngati izo zili zabwino kuchitira kuti ndizikhoza kumaona mbali ziwiri zonse zawomvetsera. Ine ndikuganiza kuti ndikhoza kutenga maikrofoni amene ali panowa. Chabwino, mphindi chabe. Ife tikupereka moni kuchokera mu nkhoro yayikulu pano usiku uno anzathu ku Arizona, California, Texas ndi kudutsa United States mwa njira ya lamya. Izi zikupita fuko lonse msonkhano uno usiku uno mwa njira ya lamya. Chotero ife tikudalira kuti Mulungu atidalitsa ife. Kodi mukundimva kumbuyo uko mu nkhoro kumanzere? Chabwino. Iwo afufuza tsopano mmene zikuyendera pa lamya kuti aone ngati zikugwira ntchito bwino. Aliyense ndi wokondwa usiku uno akuti zili bwino. Mbali iyi, amen. Ndine wokondwa kuona kuti nonse mwakhala momasuka. Ndipo tsopano mawa usiku ngati gulu lizichulukirabe iwonso adzakhala olumikizidwa pa lamya ilipo usiku uno. Ine ndikuganiza ena aiwo ali kumusi uko ku Kachisi. Ndipo mawa misonkhano singachitike ku Kachisi chifukwa kudzakhala za maluwa kumeneko akukongoletsa chalichicho chifukwa cha ukwati mawa masana. Ndipo iwo asamutsa misonkhano mawa yapita ku mpingo wa mbare radio mmodzi wa oyanjana nawo athu ndi kumtunda uko nsewu waukulu kuno 62. Kodi izo zalengezedwa? Izo zalengezedwa. Ndipo ngati angasefukire mpaka kumeneko ife tidzatenga ena nsewu ndi kutumizako mtumiki wina uko kwa mbare Junior Jackson uko mu Clarksville. Chifukwa chimene ife tinayikira izo kwa mbare radio ndi kufupi ndi kuno. Ndipo ife tikhoza, ndipo ife tinaganiza kuti motha kuwapeza mosavutikira. Ndiyeno ife tidzasamalira izo mwa njira ina. Ndipo mukhale wotsimikizika kuti mwatenga maubatizo nsewu amawa. Ndipo ine ndikuyembekeza kudzakhala 100 ina kapena awiri ena owonjezeredwa kwa iwo oti abatizidwe mawa. Ndipo tsopano mawa usiku. Ine sindimakonda kulengeza chilichonse chimene ukudzayankhula patsogolo pa nthawi, koma usiku wina mu msonkhano kapena tsiku lina ine ndikufuna kuti ndidzayankhule pa phunziro la kodi Melkizedeki uyu ndi ndani, chifukwa ilo ndi phunziro limene ine ndikuganiza kuti tikukhala moyo mu nthawi imene mavumbulutso awa lomwe rakhala lili funso kudutsa mbado la kodi munthu uyu ndi ndani. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti Mulungu ali naro yankho yemwe iye anali, ena anati msembe, ena anati mfumu, ena koma pakuyenera kukhala bola ngati pali funso payenera kuti pakhale yankho kufunso limenero. Zomwe zili zolondola sipangakhale funso popanda kukhala yankho koyamba. Tsopano ife tikudalira kuti Mulungu atipatsa ife mdalitso sikuno kuchokera mu mawu ake pamene ife tikuwawerenga iwo. Ndipo inu mwakhalapo bila nandiuza ine kuti ndikuuzeni inu kuti inu ndithudi mwakhala ndi mgwirizano wabwino ndi anthu kuno amene akhala mu dongosolo loyimika magalimoto apolisi ndi chilichonse. Pitirizani zimenezo, ndizo kwambiri zabwino kwambiri. Ife tikuyembekeza kuti tidzaona nthawi mwina mwake posakhalitsa mtsogolo pamene mwina mwake tidzakhoza kudzabweretsa chihema kuno ku mzinda ndi kuchika icho kunja kuno pa bwalo la mpira kumene ife tidzakhoze kudzakhalako kwa nthawi yayitali mwina mwake kwa masabata atatu kapena anayi chitsitsimutso mowirikiza. Ndipo pano timalephera kuti tidziwane wina ndi nzake. Ndipo kenako timayenera kuti titsanzikane ndipo nkumapitanso. Koma ndikufuna ndidzabwere ndi kudzakhala ulendo wautali nthawi ina yomwe ukhoza kudzakhala kuti tisadzatsekere mu usiku umodzi kapena uwiri koma kudzangokhala ndi kuphunzitsa usana ndi usiku, usana ndi usiku kumapitilira ndi kupitilira mwina mwake wina wake kupita kwawo ndi kukadyetsa nkhuku, kukama ng'ombe ndi kudzabwerera sabata yotsatira ndi kumapitiriza ndi msonkhano. Ine ndikuzikonda zimenezo. Chotero Ambuye akhale nanu. Tsopano ine ndisanachoke mwina la Mulungu mawa kapena la Mulungu siku kapena nthawi ina umodzi wa misonkhano iyi. Ine ndikudziwa kuti nonse mukuyembekezera kumva uthenga wa choonadi pa chikwati ndi chilekano lomwe ndi limodzi la mavuto akulu a tsiku lino. Ndipo ndine wotsimikiza basi monga ine ndayimira pano. Ine ndikukhulupirira kuti yankho lolondola lili mu mawu a Mulungu. Ndipo ndikukhulupirira kuti ndi zomwe ndinalonjeza kuti ndidzazibwererenso. Ndipo ine ndikuganiza modziwa momwe ine ndikudziwira ndikufuna ndidzakhale ndi msonkhano wina kuno mu Jeffersonville la Mulungu la Istala. Ndipo ife tidza kwa utumiki wa kutuluka kwa dzuwa. Ndipo kenako la Mulungu la Istala. Chotero ife tidzalengeza izo patsogolo ndi kudzayesa mwina mwake kupeza nyumba yomvetsera ngati nkotheka kapena kwina kwake kwa la Mulungu. Mwina mwake kudzabwera loweruka ndi la Mulungu. Ndidzayenera ndidzauluke pobwera ndipo pita chifukwa nthawi yayandikira. Ndikuyenera kuyang'ana choyamba ndi ndondomeko yomwe ndili nayo ndi modzi ya kanga kanga dongosolo la kayendedwe kanga mu California. Ndipo kenako mwansanga zikadzatha zimenezo ine ndiyenera ndidzapite uko ku Africa. Chotero tiyeni tizilumikizana ndipo muzipempherera ife. Tsopano usiku uno ine ndikufuna kuti ndiyitanire cheru chanu ku gawo la mawu a Mulungu lopezeka mu muthu wa folo wa Luka woyera. Muthu wa folo ndi ndime ya 16 iyo iyamba ndi Yesu akuyankhula. Lero mawu awa akwaniritsidwa makutu anu. Tsopano ife tikufuna kuti titenge kuchokera pamenepo kugamula kwa momwe kayendedwe ka mawu a Mulungu kalili. Tsopano ife tonse tikhoza kulingalira zimango koma zimatengera mphamvu kuti izo zigwire ntchito. Ife titha kulingalira chimene zimango za makina galimoto komano zimatengera mphamvu kuti magudumu ayambe kugwira ntchito ndi kumayenda. Tsopano Yesu anali atabwerera ku Nazareti kumene iye analeredwa. Tikapita m'malemba apa ife tikuleza kuti iwo anati, ife tinamva kuti iwe unachita zakuti ndi zakuti uko mu Kapenawo. Tsopano tiyeni tikuone iwe ukuchita izo kuno mdziko lako lomwe. Yesu anati mneneri amakhala wopanda ulemu mdziko la kwawo. Ndipo ndithudi uko ndi kumene iwe unakulirako, ndi kumene anthu amakudziwa iwe. Ndipo kenako iye anali ndi dzina loyipa kuyamba ndi kuyamba. Iye pobadwa wopanda Atate apa dziko lapansi, iwo anamutcha iye mwana wapathengo kuti Mariya analili ndi pakati asanakwatiwe movomerezeka Yosefe. Koma izo si choncho, ife tikudziwa kuti si choncho. Ndipo palemba ili chomwe chinandipangitsa ine kuti ndigwetsere maso anga pa izi chinali china chake chimene chinachitika posachedwa pa mu Phoenix, Arizona. Linali tsiku lomaliza la msonkhano limene ine ndimati ndidzayankhule pa msonkhano wa pa dziko lonse wa Full Gospel Businessmen. Ndipo mu msonkhano uwu munali mlendo nafe yemwe anali bishopu wa Katolika. Yemwe ndi wa Chaldean Rites wa mpingo wa Apostolic Catholic, Most Reverend John S. Stanley, OSD. Iye ndi bishopu wamkulu wa Metropolitan United States mu mpingo wa Katolika. Ili linali khadi lake ndi yake ndi adiresi yake. Ndipo iye anali mlendo ndi a Christian businessman. Ndipo ine ndinamuona iye kumeneko dzulo lake. Ndipo pamene ine ndinali kuyankhula loweruka usiku, ine ndikukhulupirira ilo linali kapena loweruka mmawa pakadzutsa. Ndipo ine pamene ndinali kulankhula, iye amangondiyang'ana ine. Ine ndinaganiza munthu ameneyo ndithudi akutsutsana ndi chilichonse chimene ine ndikunena. Ndipo inu mukudziwa, inu mukanatha kungomuona iye, iye ankangoyika mutu wake mwamba ndi pansi, koma sindimadziwa chomwe chinkamuchitikira iye. Chotero la Mulungu masana pamene ine ndinadzuka kuti ndiyankhule, ine ndimati nditenge mutu wanga pa ululu wa kubala. Pamene Yesu ananena kuti monga mkazi ali mu ululu wa kubala, iye ali mu ululu wa kubala. Ndipo chotero ine ndimati ndiyankhule kuchokera pamenepo monga ululu wa kubala kunzilolo, kunena kuti dziko lili mu ululu wa kubala tsopano. Zakale zikuyenera kuthetsedwa kuti zatsopano zibadwe, monga ngati mbewu ikuyenera kuvunda kuti ipereke moyo watsopano. Ndipo momwe ululu wa kubala unakanthira dziko mu nkhondo ya dziko lonse yoyamba, ilo linali ndi ululu waukulu chifukwa iwo anali ndi mpweya wakupha ndi zina zotero zomwe pafupifupi zikanakhoza kuliononga dziko. Ndipo mu nkhondo ya dziko lonse yachiwiri, ilo linakantha lina ululu wolimba, iwo anali ndi zophulitsira ndipo komanso bomba la atomiki, ilo silingathe kupirira ululu wina wakubala. Ndi zida izi ndi zinthu lero nkhondo imodzi inanso idzaponyera ilo mu mlengalenga, pakuti ilo tsopano lidzawomboledwa ndipo padzakhala dziko latsopano. Baibulo linati padzakhala pansi pa uthenga wa mneneri aliyense Israeli amakhala ndi ululu wakubala, chifukwa chakuti aneneri awa ankabwera poonekera za Mulungu ndi azibusa atatha kukhala ndi mpingo onse mu maonekedwe abungwe. Ndipo pamene aneneri amenewo abwera poonekera ndi pakuti atero wa Mbuye, iwo ankayigwedeza mipingo imeneyo, ndipo ilo limakhala ndi ululu wakubala potsiriza iye anali ndi ululu wakubala mpaka anabala mwana wa uthenga amene anali mawu iwo eni atasandulika thupi. Chotero mpingo kwenikweni uli mu ululu wakubala usiku uno kachiwiri kuchiwombolo cha mwana, mwana wa Mulungu kuti abwere kachiwiri aza Mulungu wathu wonse, machitidwe athu wonse, zilembetso zathu zonse zavunda kuchokera pansi pathu. Chotero ife tili mu ululu wakubala, ndipo uthenga wochokera kwa Mulungu nthawi zonse umauponyera mpingo mu ululu wokulirapo. Koma pakapita kanthawi iwo dzaberekedwa ndi mkwatibwi, izo zidzabala Yesu Khristu kwa mkwatibwi wake. Ndipo kenako poganiza kuti bambo uyu sanagwirizane nane kwambiri, amene ine ndinadzuka kuti ndiyankhule uthenga uwu, ine ndinatsegula mu baibulo langa kuti ndipeze tsambalo. Ndipo mkazi wanga anali atangondipatsa kumene baibulo latsopano la Christmas, baibulo langa lakale lili pafupifupi usinku wa zaka 15. Ndipo chinthucho chinangokhala pafupifupi masanza. Masamba nthawi iliyonse likatsegulidwa amauluka kuchokamo mmenemo. Ndipo koma ine ndimadziwa pamene ndingapeze lemba lililonse, kotero ine ndimaphunzira matcheru mu baibulo limenelo. Ndipo ine ndinangotenga latsopanolo chifukwa linalo linkaoneka sanza kwambiri kuti ndizipita nalo ku chalichi. Ndipo pamene ine ndinayamba kuti nditsegule mu Yohane Woyera kumene kumapezeka lembalo, ine ndinayamba kuwerenga mutu wa 16. Ndipo ndine imene ndimayifunayo panalibe pamenepo. Chodero ine dinaganiza za chirendo ine dinatsekulanso mabeiro panalibepo ndipo mbare Jack Moore wochokera ku Sheriff Port Louisiana mzango apa chifuwa wa ine anali atakhala pamenepo ine ndinati mbare Jack kuti zimenezo sizimapezeka mu Yohane Oyera 16 iye anati inde ndipo wansembe wa chikatolika uyu anadzuka pa mpando wake kuchokera mwapafupifupi azibusa 100 atakhala pa nsanja anayenda kubwera pafupi ndi ine ndi mikanjo yake yonse ndi minjiro ndi mitanda ndi zinazotero ndipo anafika pafupi ndi ine ndipo iye anati mwana wanga khazikika Mulungu akukonzekera kuti asunthe ine ndinaganiza bishopu wakatolika kundiuza ine zimenezo iye anati werenga izo kuchokera mu bukhu langa ndipo ine ndinawerenga lemba kuchokera mu bukhu lake ndipo ndinatenga mutu wanga ndikumapitilira ndinalalikira ulaliki wanga pamapeto pake pamene ndinamalizitsa iye anadzuka ine ndinachokapo ndipo anati pali chinthu chimodzi chimene chikuyenera kuchitika zitatha zimenezo mpingo ukuyenera kutuluka mu nyansi zomwe iwo ulimo kapena tikuyenera kuchokamo mu nyansi zimene mpingo ulimo potero chimodzi kamera chinzake ndipo ine ndinali pa njira wa kwathu kubwerera ku musi ku Tucson siku kumenewo ana amalilira sangweji ndipo ine ndinayima kuti ndigule sangweji pamalo ang'ono ndipo mkazi wanga anati Bill sindinakhalepo wa manjenje moyo wanga onse kuona iwe utayima pamenepo ukufutukula mu baibulo limenero anati izo sizinakupangitse iwe manjenje ine ndinati ayi ine ndinati ine ndimadziwa kuti iyo inali menemo pena pake iwo basi sanayikemo tsambalo ilo linasindikizidwa molakwika ndipo iye anati ganiza kuti ine ndinakugulira iwe baibulo limenero zimaoneka ngati diso lililonse menemo linali pa ine ndipo ine ndinati chabwino yesu kanachitira mwina uko kunali kusindikiza molakwika mu baibulo ine ndinati iwo basi sanayikepo tsambalo chabwino ine ndinapita ndipo ndinaliyang'ana ilo kachiwiri mwangu ilo basi monga ilo likanakhalira koma mutu wa 16 unathera gawo lake pafupifupi mainchesi atatu kuchokera pansi chapamutu wa 17 mbali inayo umachita chimodzimodzi ndipo pokhala baibulo latsopano masamba awiri amenewo anali atamamatirana bwino pamodzi ndipo ine ndinali kuwerenga kuchokera pamutu wa 17 mmalo mwa 16 chabwino ine ndinati izo zonse zili bwino zinachitika kwa chifukwa china ndipo momveka basi monga inu monga mvere liwu lililonse liwu linadza kwa ine ndipo linati iye analowa mu Nazareti mene iye analeredwako ndipo anakalowa mu sunagoge monga unali mwambo wake ndipo wansembe anamupatsa iye malemba kuti awerenge ndipo iye anawerenga Yesaya 61 ndipo pamene iye anawerenga malemba iye anakhala pansi anamubwezera wansembeyo baibulo buku ndipo anakhala pansi ndipo maso onse a osonkhanawo anali pa iye ndipo mawu ofunika anatuluka mkamwa mwake ndipo iye anati lero lemba ili lakwaniritsidwa lero lemba ili lakwaniritsidwa lembalo ndi lolondola bwanji ngati inu mungazindikire izi mu Yesaya 61:1 mpaka 2 ndi pamene ambuye wathu amawerenga Yesaya 61:1 mpaka 2 koma pakati pa ndime yachiwiri ya Yesaya 61 iye anayimikira pamene iyo inati mzimu wa ambuye uli pa ine kuti ndilalikire chaka chovomerezeka kenako iye anayimikira bwanji gawo linalo kuti adzabweretse chiweruzo silimakhudzana ndi kudza kwake koyamba koma kudza kwake kwa chiwiri mwaona ilo silinalira pamenepo omwe malemba samalakwitsira nthawi zonse iwo amakhala angwiro yesu anayimikira basi pamene lemba linayimira chifukwa izo zinali ndendende zomwe zinalizoti zitsimikiziridwe mu tsiku lake tsopano mukudza koyamba kuja kudza kwachiwiri iye adzabweretsa chiweruzo pa dziko lapansi koma osati nthawi imeneyo iye anali woti alalikire chaka chovomerezeka zindikirani mesiya atayima pa nsanja kuti adzizindikiritse yekha ndi mawu alonjezo a mbado umenewu ndi zachilendo bwanji mesiya atayimirira pamaso pa mpingo ndipo anayang'ana pa mawu ofunika awa amene iye akunena apa kudzalalikira chaka chovomerezeka. Chaka chovomerezeka monga ife tonse tikudziwira, monga owerenga Baibulo, chinali chaka chachisangalalo, kuti pamene akapolo onse ndi akayidi, monga iwo anali atatengedwa ndende, ndipo ankayenera kubereka mwana wamwamuna kuti alipire ngongole, kapena mwana wamkazi kuti alipire ngongole. Ndipo iwo anali mu ukapolo, zinalibe kanthu kuti iwo anakhala motalika bwanji ali mu ukapolo, kapena iwo ankayenera kuti akhale kumeneko motalika bwanji. Pamene chaka chifika chachisangalalo, pamene lipenga liwomba, munthu aliyense amakhoza kumapita mfulu ngati iye atafuna kukhala mfulu. Ndinu mfulu, inu simunalinso kapolo, koma ngati iwe utafuna kukhalabe kapolo, ndiye umayenera kutengedera kukachisi, umayima pafupi ndi nsanamira ya kachisi. Ndipo ankatenga chobolera ndi kubola bowe mkhutu lako, ndipo kenako iwe unkerera kumutumikira mbuye wa kapolo ameneyo masiku ako onse. Ndi chitsanzo changwiro bwanji cha uthenga wa Yesu Khristu. Pamene iwe ulalikidwa nthawi yovomerezeka ndi nthawi yachisangalalo, aliyense zilibe kanthu kuti ndinu ndani, ndinu amtundu wanji, ndinu achipembedzo chanji, momwe izo zili kudali momwe inu mwatsikira mu tchimo kapena chimene chili cholakwika ndi inu. Iwe umakhoza kupita mfulu pamene umva lipenga la uthenga likulira, ndiwe mfulu. Koma ngati utetemuzira sana wako pa uthenga ndi kukana kuti umve iwo, zindikirani iwe umaboledwa mkhutu ndi chobolera. Izi zikutanthauza kunena kuti wadutsa nzere pakati pa chisomo ndi chiweruzo, ndipo sudzamvaso konse uthenga kachiwiri. Iwe sudzapitaso chitsogolo nkomwe, iwe uyenera kukhala kapolo kukachitidwe kamene iwe ulimoko masiku ako onse, ngati ukana kumva chaka chovomerezeka. Tsopano gawo lina la izo, monga ine ndinanenera, silimafunikira kuyankhidwa, chifukwa Mesiya wakudza uyu nthawi tsopano, ndi pamene iye ati adzabweretse chiweruzo. Tsopano anthu amenewo analephera bwanji kuti aone yemwe iye anali? Kodi iwo anaziphonya bwanji zimenezo? Izo zinatheka bwanji pamene izo zinadziwitsidwa momveka bwino ndi kuonetsedwa? Kodi iwo anaphonya bwanji kuziona pamene iye ndi mawu bwanji? Taganizani za zimenezo. Lero lemba ili lakwaniritsidwa pamaso panu. Ndani ananena zimenezo? Mulungu mwini wake, yomwe ali wotanthauzira wa mawu ake omwe. Lero lemba ili lakwaniritsidwa. Mesiya iye mwini atayima pamaso pa osonkhana, ndipo akuwerenga mawu kuchokera mu Baibulo wokhudzana ndi iye mwini. Ndipo kenako nkudzati lero lemba ili lakwaniritsidwa, ndipo iwo analepherabe kuliona ilo. Zingakhale zangozi bwanji zimenezo, koma izo zinachitika. Zachitikapo nthawi zambiri. Izo zikanachitika bwanji? Ndithudi monga izo zinachitira mu nthawi zina, okhulupirika kutanthauzira kwa munthu kwa mawu. Ndi chimene chinayambitsa izo. Okhulupirira amenewo masiku amenewo othedwa okhulupirira, ankatenga kutanthauzira kwa zimene wansembe anali atanena zokhudza lemba. Chotero Yesu wosakhala wa maudindo awo aliwonse kapena magulu awo, iye anachotsedwa pa gulu lawo. Ndipo chotero iwo sakanakhoza kumuzindikiritsa iye ndi iwo, chifukwa iye anali wosiyana ndi iwo. Munthu wa Yesu Khristu unali wapatera kwambiri, kwalewa kuti palibe amene akanaphonya kuona kuti amene anali mwana wa Mulungu, chifukwa iye anali chizindikiritso changwiro chalemba limene linalembedwa za iye. Umo ndi mmene Mkhristu aliyense amadziwikira pamene moyo wake uzindikiritsa zinthu zomwezo zimene Khristu akuyenera kuchita. Momwe iye anakhoza kuyima pamenepo ndi kuti lero lemba ili lakwaniritsidwa pamaso panu. Zopambana bwanji ndi zomveka bwino bwanji, komabe anthu amenewo sanamvetsetse. Bwanji? Ndi chifukwa chakuti iwo anatenga kutanthauzira kwa dongosolo lina la ansembe limene iwo ankamvetserako. Ndipo mbiri yakale nthawi zonse imadzibwereza yokha, ndipo lemba limakhala
ndida ntawuzo labawiri kwa ino ndivumbulutso labawiri mwachitsanzo monga momwe zimanenedwera mu Bible kuti kujogera mu Egypto ine ndamuitana mwana wanga akunena za Yesu idani malire baizo ndipo inu mukapeza ankane naso za Yakobo lemba lomwero Yesu anali mwana wake wankuru Yakobo anali mwana wake amene anamuitana kuti atuluke mu Egypto amene wone na za Scofield ndi mambo nena onse akupereka kwa iro chifukwa lemba lake ndi limenelo limene linkalozeredwa chiwadero ilo linali ndi yango labawiri linali ndi yango kwa Yakobo woyitanidwa atuluke ndi kwa Yesu woyitanidwa atuluke ndicho mwachonso zili lero ndi chifukwa chakuti ife tili mu chipwirikiti chimene ife tili mochi ndipo anthu amalephera kuti aone choonadi cha Mulungu ndi chifukwa chakuti pali kutanthauzira kochuluka kopangidwa ndi anthu kwa mawu a Mulungu. Mulungu samaso aliyense kuti azitanthauzira mawu ake iye ndi wodzitanthauzira yekha. Mulungu anati pachiyambi kukhale kuwala ndipo panali kuwala izo sizikusowa kutanthauzira. Iye anati namwali adzayima ndipo iye anatero izo sizikusowa kutanthauzira kulikonse. Pamene kutanthauzira kwa Mulungu kwa mawu ake ndi pamene iye awatsimikizira ndi kuwavomereza iwo kuti iwo ali chomwecho ndipo kutanthauzira kwake kowapangitsa iwo kuti akwaniritsidwe ndi pamene kutanthauzira kwa Mulungu kumakhalapo ndi pamene iye amapangitsa mawu ake kukwaniritsidwa iye akuwatanthauzira iwo kwa inu monga ngati sikunakhale konse kuwala ndipo iye anati kukhale kuwala ndipo kunawala. Zimenezo sizikusowa aliyense kuti azitanthauzire koma ife timatenga machitidwe opangidwa ndi anthu kuwasakaniza mmenemo ndipo pamene inu mutero inu inu mumawachotsa iwo pa mzere izo nthawi zonse zakhala zili mwanjira imeneyo koma ine ndikuganizirabe pamene izo zinaliri zokhudza ganizani za izo Mesiya chifukwa chiyani iwo analephera kuti amuone iye chifukwa atsogoleri awo omwe ankayenera kumudziwa iye amene ankayenera kukhala odziwa lemba amene ankayenera kumamvetsetsa malemba iwo anamuchepse munthu uyu ndipo anati iye ndi mwana wapathengo kuyamba ndi kuyamba ife sitingakhulupirire zimenezo zaka mtsogolo ife sitikukhulupirira zimenezo ife tingafe ndi cholinga chonena kuti iye anali mwana wobadwa mwana mwari ndipo zidzachitika tsiku lina kuti zinthu zomwezo zimene ife tikuona Yehova akuchita lero amuna mibado ili nkudza ngati ilipo adzafera chinthu chimene ife tikuchikamba lero inu mudzayenera kuchita zimenezo pamene chilemba cha chirombo chabwera ndipo simudzaloledwa kulalikira uthenga chomwechi pamene mgwirizano waukulu wa mipingo udzabwera pamodzi umene ukuchitika pakali pano wa mpingo wa mdziko inu mudzayenera kusindikiza umboni wanu ndi moyo wanu omwe kwa uwu inu mukuyenera kukhulupirira iwo tsopano ngati ansembe amenewo nauka amene anamutsutsa iye saka anamutsutsa iye koma inu mukuti ine ndikanakhala kumeneko ndikanachita chakuti ndi chakuti chabwino kumenewo sunali mbado wanu koma uno ndi mbado wanu ino ndi nthawi yake inu mukuti chabwino ngati iye akanakhala pano Bible linati iye ali yemweyo dzulo lero ndipo nthawi zonse yemweyo chotero iye ali pano koma iye ali pano pamene dziko latukuka ladzakhala lalikulu ndipo laphunzira mochuluka iyali pano kumaonekedwe a mzimu mmene iwo sangathe kupha kapena kuwika ku imfa iye anafa kamodzi iye sangafenso kachiwiri iye ankayenera kuti apangidwe thupi kuti Mulungu adzaphedwe mthupi chifukwa cha tchimo koma nthawi ino iye sangafe konse iwo ndi mzimu woyera tsopano momwe mungaganizira kuti iwo anali ndi zinthu zimenezo zomutsutsa iye chinthu china chakuti iye sangajawine aliwonse amagulu awo iye inu mukuona izo zinamupangabe iye kukhala munthu woyipa iye sakanajoina awo mabungwe awo sakanajoina msembe wawo ndipo iye sakanakhala ndi chochita ndi izo iyeno pambali pa zonsezo iye ankayesetsa kugwetsera pansi chimene iwo anali atachimanga iye analowa mukachisi ife timamutcha iye munthu wofatsa iye anali koma nthawi zambiri ife sitimamvetsa chimene kufatsa kuli iye anali munthu wachifundo komabe ife lephera nthawi zina kuti timvetse chomwe chifundo chili wosati chifundo cha umunthu si chifundo koma chifundo ndi kuchita chifuniro cha Mulungu iye anadutsa pa dziwe la Betisida pa chipata apo pankagona anthu unyinji wa iwo
unyinji sikiverengero china chake koma pamenepo panagona unyinji olumala akhungu opunduka odinimbira ndipo iye anali ndi chifundo banthuwo nthawi zonse ndipo iye anapita kwa munthu mmodzi yemwe sanali wolumala wakhungu wopunduka kapena wopinimbira mwina mwake anali ndi vuto la chikhodzodzo mwina mwake iye anali ndi chofoka china chaching'ono chomwe chinali chokhalitsa iye anali nacho zaka 38 icho sichikanati chimuvutitse iye sichikanati chidzamuphe iye iye anali atagona pa mphasa ndipo iye anati kodi iwe udzachiritsidwa ndipo munthu uyo anati ndipo aliyense wotandike madziwo koma pamene ine ndikubwera chabwino wina amapita patsogolo panga mwaona iye ankatha kuyenda iye ankakhoza kuona iye amakhoza kuzungulira koma iye anangokhala wofowoka basi ndipo yesu anati kwa iye dzuka namula mphasa yako ndipo akazipita ku nyumba kwako ndipo yesu anafunsidwa pa chimenecho pakuti inu mukukumbukira lemba linanena zimenezi zosadabwitsa ngati iye angabwere ku Jefferson Hill usiku uno ndi kudzapanga kachitidwe monga choncho iwo angamayankhulebe za iye koma kumbukirani iye anabwera kudzachita chinthu chimodzi chinali chifuniro cha mulungu tsopano zimenezo zikupezeka mu Yohane woyera 5:19 inu mupeza yankho lake iye anati indetu indetu ndinena ndi inu mwana sangachite kalikonse mwa iye yekha koma chimene iye awaona atate akuchita chimenecho mwana amachita tsopano iwo ankayenera kudziwa kuti uko kunali kutsimikizira kwa uneneri wa Mose pakuti ambuye mulungu wanu adzadzutsa mneneri onga ine kodi inu munazindikira pamene iye anamuona munthuyo iye anati yesu anadziwa kuti iye anali ali muchikhalidwe ichi kwa zaka zambiri mwaona okhala mneneri iye anamuona munthu ameneyo ali muchikhalidwe chimenecho ndipo anatsikira kumeneko ndipo anakapaza njira yake kuwadutsa anthu amenewo kudutsa mu nyinjiwo mpaka iye anakamupeza munthu wina wake ameneyo anamudutsa wolumala wakhungu ndi wopinimbira komabe munthu wodzala ndi chifundo koma chifundo ndi kuchita chifuniro cha mulungu tsopano ife tikumupeza iye kuti iye sakanajoinana nawo iwo iye sakanakhala ndi chochita mʼmagulu awowo ndiye iye anali wotayika iye sakanakhala ndi chilichonse pambali pa izo iye anapita kukachisi tsiku lina munthu analowa amenemo ndipo anakapeza nyumba ya mulungu itavunditsidwa chimodzimodzi monga momwe zilili lero iwo anali akugula akugulitsa kusintha ndalama ndipo iye anagubuduza matebulo a ndalamawo anatenga zingwe ndipo anazipota izo ndipo anakwapula nazo osintha ndalamawo mkachisi ndipo anawayang'ana iwo mwaukali ndipo anati walembedwa haleluya nyumba ya atate wanga ndi nyumba yopemphereramo ndipo inu mwayipanga iyo kukhala mphanga ya akuba ndipo inu ndi miyambo yanu mwapangitsa malamulo a mulungu kukhala wopanda mphamvu oh kodi gulu longa limenelo likanakhulupirira konse mwa iye ayi bwana iwo anali ataponyerera mʼmatope amabungwe ngati nkhumba ndi nyansi za tsikulo mpaka kuti iwo anakongwa kwambiri mwachidembedzo kufikira kuti iwo samatha kumvelera kugwedeza kwa mphamvu ya mulungu wa mphamvu zonse zosadabwitsa mkazi wang'onoyo anakhoza kukhudza chovala chake ndipo anachiritsidwa ndi icho ndipo msilikali woledzera amakhoza kulavulira pa nkhope yake ndipo osamva ukoma uliwonse zimatengera momwe ukuziyandikirira izo zimatengera chimene ukuchifuna pamene upita kutchalitchi zimatengera chimene ukuchifunafuna tsopano ife tikumuona iye atayima pamenepo sindikukayikira koma chimene anthu anali atamuchenjeza iye kale kuchenjezedwa wansembe anali atawachenjeza anthuwo tsopano iye akubwera kuno sabata lamawa ndipo pamene iye adzatero inu musadzamvetsere iye tsopano inu mukhoza kupitako ndi kukakhala apa koma musati muzikapereka chidwi kwa zimene iye azikanena chifukwa iye siwagulu lathu iye ndi wotayika iye alibe khadi la chiyanjano iye alibe mkomo pepala la bungwe ndi iye iye alibe chilichonse chonga icho iye ndi chiyani nyamata wina wachigawenga yemwe anabadwira kuno wobadwira pathengo nyumba yakalipenkala mwakuti amake anayembekezera iye iwo asanakwatirane ndipo iwo akuyesera kupisa chinthucho ndi chinthu china cha uzimu ife tikudziwa kuti pamene mesiya adzadza iye adzatsika mʼmakonde akumwamba ndipo adzapita kwa mkulu wa ansembe ndi kudzanena kuti ndine pano mayafa koma ife tikupeza kuti iye sanachite zimenezi zamanjira imeneyo chifukwa izo sizinalembedwe mumawu manjira imeneyo iwo unali mwambo wopangidwa ndi anthu umene unawapangitsa iwo kukhulupirira zimenezo mawu anali atanena kuti iye akanadzabwera basi momwe iye anabwerera ndipo pamenepo iye anayima
akuerenga mau ndikunena kwa iwo lero lemba ili lakwaniritsidwa pamaso panu ndipo komabe iwo akulephera kumuona iye kapena kumuzindikira iye monga ankachitira mibado ina yonseyo. Nowa akanatha kunena chinthu chomwe chomwecho tsiku limene iye anadzalowa mchombo ndipo chitseko chinatsekedwa. Mose akanakhoza kukweza zenera limenelo pamwamba pa chingala wacho nkuyang'ana kunja pa wosonkhanawo. Kumbukirani Mulungu anatseka chitsekocho ndipo iye akanatha kunena kuti lero lemba ili lakwaniritsidwa pamaso panu. Koma nthawi inali itatha kwa iwo pamenepo, iye anali atalalikira zaka 120 akuyesetsa kuti awalowetsa iwo mngalawayo imene iye anali atayimanga. Mawawuza iwo kuti lemba linati pakuti atero ambuye ivumba mvula, koma iwo anadikirira nthawi yayitali. Koma Nowa akanatha kunena mophweka kuti lero tsiku lino lemba lakwaniritsidwa.
The same day,
Mose, tsiku lomwelo limene lawira moto linatsikira pa phiri la Sinai ndi kuchitira umboni kwa umboni wake. Mose akanatha kunena kuti lero lemba ili lakwaniritsidwa. Mose, inu mukudziwa, anali munthu woyitanidwa ndi Mulungu, mneneri. Ndipo pamene iye anali kuyitanidwa wokhala mneneri, iye ankayenera kukhala ndi chomuchitikira cha uzimu. Kuti akhale mneneri, iye ankayenera kuti akomane ndi Mulungu maso ndi maso ndi kuyankhula naye iye. Ndipo chinthu china chimene iye ananena chinkayenera kuchitika. Kapena palibe amene akanamukhulupirira iye. Chotero palibe munthu amene ali ndi ufulu wodzitcha yekha chimenecho mpaka iye atayankhulana maso ndi maso ndi Mulungu kuseri kwa chipululu kwina kwake mene iye anakomana ndi Mulungu iye mwini. Ndipo onse achikunja mdziko samatha kufotokoza Mose chonse izo kwa iye. Iye anali kumeneko, iye ankadziwa kuti izo zinachitika. Khristu aliyense akuyenera kukhala ndi chomuchitikira chimenecho asananene kalikonse zakukhala mkhristu. Chokuchitikirani chanu chomwe, ine ndinayankhula ndi mdzukulu wanga kanthawi kapitako, mnyamata wang'ono wa chikatolika amene anati amalume biu, ine ndathamanga kuchokera mzati kupita ku nsanamira ndi kupita kulikonse kukayesera kuti ndikapeze china chake. Usiku ndi usiku msonkhano uno usanayambe iye wakhala akulira. Ndipo nthawi ya usiku iye wakhala akulota maloto akulowa mkati akuthamangira kuguwa mene kulalikira ndi kuvomereza kuti iye wakhala akulakwitsa. Ine ndinati Melvin, zilibe kanthu komwe ungayesere kupitako. Ndi mipingo ingati yomwe ungajoine matibuoneni Mariya ngati inu munganene kapena madalitso angati amene ungalandire kuchokera kwa munthu. Iwe uyenera kubadwa kachiwiri mwa mzimu wa Mulungu. Ndi chinthu chokhacho chimene chingakhutitse mtima wa munthu. Izo ndikudziwa kuti iwo ali ndi mulowa malo lero wakubadwa mwatsopano kungogwera na chansa ndi mlaliki ndi kuyika dzina lako pa buku. Koma abwenzi, meneyo ndi mbalume, sichoonadi cha Baibulo. Ngati icho chikanatero, machitidwe athumwi mumutu wathuwu akanenera kuwerengeka monga chonchi. Mene tsiku la Pentekoste linadza kwa thunthu, abusa anatulukira ndipo anakagwirana chanza ndi anthu. Koma anati pamene tsiku la Pentekoste linafika pakutsegulira kwa mpingo, anadza panapo konse kuchokera kumwamba ngati mphepo ya mkuntho ndipo inadzadza nyumba yonse imene iwo anakhalamo. Umo ndi momwe mzimu woyera unabwerera nthawi yoyamba. Umo ndi momwe iwo unabwerera nthawi yonse kuyambira nthawi imeneyo. Iye ndi Mulungu ndipo samasintha. Tsopano iwo umawapunthwitsa anthu. Iwo amati izo zinali za tsiku lina. Chabwino iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Nthawi ili yonse imene mpingo unayamba walandirapo mzimu woyera, iwo nthawi zonse umabwera monga iye anachitira nthawi yoyamba pansi pa mankhwala omwewo machitidwe 2:38. Sana sinthe konse, sadza sintha konse. Monga kamwedwe kamankhwala dokotala amatenda, iye amalemba kamwedwe kamankhwala amatenda dokotala amatero. Ndipo mukawatengera iwo kawaza mankhwala osokoneza bongo wabodza, ndipo iye amakayika mankhwala ochuluka kwambiri menemo. Iwo ndi ofoka kwambiri moti sangakuchitireni inu bwino uliwonse. Ngati iye ayika chiphe chochuluka menemo, icho chidzakuphani inu. Izo zikuyenera kulembedwa molingana ndi dokotala. Ndipo kamwedwe kamankhwala dokotala kamomwe mungalandirire mzimu woyera kamaberekedwa kwa ife ndi dokotala Simoni Petro pa tsiku la Pentekoste. Ine ndikupatsani inu kamwedwe kamankhwala lapani aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo. Ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera pakuti kamwedwe kamankhwalako ndika kwa iwo amene ali kutali ndipo ngakhale kwa ochuluka amene Ambuye Mulungu wathu ati adzawayitana.
pamwedwe kama nkwala kama yaya. Mose anali ndicho amuchitikira ichi. Iye anapita ku Musi mdzikolo ndipo anayamba kuwauza anthu. Ine ndinakomana ndilawira moto. Ilo linali muchitsamba chonyeka moto. Ndipo iye anandiuza ine kuti ndikuuzeni inu. Ine ndine amene ine ndiri. Pita ku Musi ine ndinakhala ndi iwe. Ndenge ndodo kudzanja lako ndipo ukaikwezere iyo pa Igupto. Chilichonse chimene ukapempha chikachitidwa. Chabwino mwina mwake wansembe wina anati zamkutu. Koma pamene anaona mfundo zenizeni za izi zikutenga zikufika podzachitika iwo sanathe kupiriranso. Iwo anadziwa kuti iye anatumidwa ndi Mulungu. Kenako ngati Mose anati iye anaona izo ndipo kuchita umboni kwa izo kuti ndichoonadi, ndiye Mulungu ndiye wakakamizika ngati chimene chikiti choonadi, kukazindikira ndi kukatsimikizira mawu a munthu amenewo kukhala choonadi. Izonzona. Ngati Yesu Kristu anayima pamenepo ndikuwerenga dziko limenelo, lero mawu awa akwaniritsidwa pamaso panu. Mulungu ndi wakakamizika kuti awapange mawu amenewo kukwaniritsidwa. Ife tayima pano usiku uno ndikunena kuti Yesu Kristu ali yemweyo dzulo lero ndiko nthawi zonse. Mulungu ndi wakakamizika kuti atsimikizire izo kukhala chomwecho chifukwa iwo ndi mawu ake. Tsopano kodi izo zimachita chiyani? Zimatengera chikhulupiriro pakuwakhulupirira iwo, zimatengera chikhulupiriro pakukhulupirira mawu ake kuti iwo ndi choonadi. Zindikirani chimene chinachitika pamene Mose anawatulutsa anawo ndi onse amene ankamutsatira iye. Iwo amene sanatsatire anatsalira mu Igupto, koma iwo amene ankamutsatira Mose amene iwo anatuluka mu nyanja yofira ndipo natuluka kukalowa mchipululu, Mulungu anakatsika pa phiri la Sinai. Lawira moto lija linayatsa phiri lonselo ndipo liwu linayankhula kuchokera mmenemo, ndipo Mulungu anapereka malamulo khumi. Mose akanakhoza kuyenda kupita kumeneko pamaso pa anthuwo ndi kuti, lero lemba limene ine ndinakuwuzani inu monga mneneri wanga ndikukwaniritsidwa lero. Ine ndakuwuzani inu kuti Mulungu anakumana nane ine ndipo kumtunda uko muchitsamba chonyeka mulawira moto. Ndipo iye ananena ichi, ine ndidza, ichi chidzakhala chizindikiro, iwe udzawabweretsa anthuwo kumalo awa kuno kachiwiri. Ndipo ndi ameneyo Mulungu mulawira moto lomwelo limene ine ndinakuwuzani inu kuti iye analimo lapachikira uko pa phiri. Lero ulosi uwu wakwaniritsidwa ndi uyu apa kuti adzatsimikizire kuti zinthu zimene ine ndanena ndi choonadi. Mulungu atipatse ife amuna ochuluka ngati amenewo, amene ali oona ndi odzipereka ndi onena choonadi, kuti Mulungu wamphamvu zonse atsimikizire kuti mawu ake akadali choonadi, iye akadali yemweyo dzulo ndi nthawi zonse. Iye angalekerenji kuchita zimenezo? Iye analonjeza kuti adzachita izo. Yoswa mwina akanena zomwezo tsiku limene iye anabwerera ku Kadesi Barnea, mene iwo anayenda ulendo wautali mchipululu. Iwo ankalikayikira dzikolo kuti linali mtundu wa dziko limene Mulungu ananena kuti lidzakhala. Koma Mulungu anawawuza iwo kuti linali dziko labwino, linali loyenda mkaka ndi uchi. Ndipo Yoswa ndi Kalebu anali awiri okhawo amene akanakhulupirira izo, mwa khumi enawo amene anatsalira. Amene iwo ankabwerera, iwo anali ndi umboni, iwo anali ndi phava la mphesa limene amuna awiri okha mphamvu ndi amene akananyamula. Yoswa ndi Kalebu akanakhoza kuima pamenepo ndi kunena, lero lemba ili lakwaniritsidwa, umboni wake ndi uwu kuti ilo ndi dziko labwino. Zedi wanji ndi umenewo umboni kuti ilo ndi dziko labwino. Kodi mukanazipeza kuti zinthu zoterozo mu Igupto kunalibeko malo oterowo? Koma lero lemba ili lakwaniritsidwa. Iye akanatha kunena chinthucho mofanana pamene iye ankanenera ndi kunena kuti makoma a Yeriko agwa, iwo akazungulira ka 7 masiku 7 ka 7 pa tsiku. Ndipo pamene iwo anaguba mozungulira nthawi yotsiriza ija, makoma anagwa. Yoswa akanatha kuyima ndi kuti, lero apita wamkulu wakhamu la Mbuye amene anandiuza ine masabata apitawo kuti izo zidzachitika monga chonchi. Lero lemba ili lakwaniritsidwa. Apo panali makomawo ali pansi. Herani tiyeni tipite tikalitenge ilo. Ilo ndilathu. Lero lemba ili lakwaniritsidwa. Zodabwitsa bwanji anthu a Mulungu akhala akuyimira zinthu zomwe zili zolondola. Israeli pa mtsinje pamene iwo anatenga dzikolo anawoloka. Iwo achita motani zimene kumenezo. Ndi mwezi wa Eburo. Mato sefugira. Mbwela kumeneko chifibaji sanu. Chikusungu nuga. Kuntunda uko. Kuyudea. Oh, hizo zinkaoneka ngati kuti Mulungu anali msirikali kumvetsa chisoni bwanji. Wabweretsa anthu ake kumeneko. Mwezi wa Eburo. Amene Yorodani. Anali atadzaza kwambiri. Kuposa momwe amakhalira mbuyo monse. Nthawi zina. Ine ndikanakhoza kuima apa. Ngati ine ndikanakhala nayo nthawi. Kuti ndikupatsire inu funga pang'ono chabe. Nthawi zina iwe ukhoza kumakhala kunja uko ndi kansa. Kapena ukhoza kumakhala uli ndi ndenda. Iwe nkumaganiza. Chifukwa chiyani ine pokhala mkhristu ndikupezeka ndili mwanjira iyi. Chifukwa chiyani ndikukhala monga chonchi ngati ine ndili mkhristu. Nthawi zina Mulungu amalolera kuti zinthu zikhale za mdima kwambiri kufikira kuti osamaona mwamba mozungulira kapena kwina kulikonse. Ndipo kenako iye amabwera ndikudzakupangira iwe njira yoti ututsembo kuti ukhoze kunena kuti lero lemba ili likukwaniritsidwa limene iye analonjeza kuti adzachita. Yana walola ana achihebri kuti alowe mung'anjo ya moto. Iwo anati Mulungu wathu ndi wokhoza kuti kulumutsa ife moto uwu wa ng'anjo. Koma komabe ife sitigwadira fano lanu. Pamene iwo ankatuluka mmenemo fungo la ng'anjo pa iwo analibe fungo la ng'anjo kani pa iwo. Iwo akanatha kunena kuti lero lemba ili lakwaniritsidwa. Pamene Daniele anabwera kuchokera mdzenje la mikango yakanatha kunena chinthu chomwecho. Yohane Mbatizi patapita zaka 400 zachiphunzitso cha mpingo zosadabwitsa kuti mpingo umenewo unali muchigwirikiti pa nthawi imeneyo pamene iye anaonekera mchikululu Yorodani. Iye akanayima apo pa gombe monga iye anachitira ndikunena kuti lero lemba ili Yesaya 40 lakwaniritsidwa. Momwe ine ndingakhoze kuima apa ndikukuwuzani inu zomwe wansembe wokalambayo anandiwuza ine. Anati, mwana, sunamalize uthenga umenewu. Ine ndinati, khalani chete. Iye anati, iwe ukutanthauza kuti achipentekoste awo sakuona zimenezo. Ine ndinati, ayi. Iye anati, ine ndikuziona izo. Ndipo wansembe wachikatolika nayenso. Iye anati, chifukwa chiyani iwe sunapitirire. Ine ndinati, khalani chete. Iye anati, ulemelero kwa Mulungu. Ine ndikuziona izo. Ndipo pafupifupi nthawi imeneyo mzimu woyera anagwera pa mlongo wake atakhala kunja uko musonkhano. Ndipo iye anadzuka akuyankhula malilime wosadziwika. Ndipo anapereka kuti anthauzira kwa chinthu chonsecho chimene wansembe ndi ine tinkachikamba pa nsanja. Mpingo wonse malo onsewo anamba chiphokoso zinapitirira mpaka musonkhano wa ororobatsi sabata yatha kapena sabata yapitayo. Ndipo kunali kuyankhula za msonkhanowo momwe wansembe ameneyo atakhala pansi pa mzimu woyera kululidwa kunja uko kudzera mwa mkazi mlongo wake. Ine ndikukhulupirira anali zachimene chinali chikuchitika kuntunda uko pa nsanja. Ndikulula chinthu icho chimene ife tinali kuchibisa ola limene ife likukhalamo. Lero lemba ili lakwaniritsidwa. Lero kuwala kwa madzulo kwabwera. Ndipo ife tikulephera kuti tione iko. Zindikirani, Yohana anati lero ine ndi iula iye wofula mchipululu monga ananenera mneneri Yesaya. Konzani njira ya Ambuye. Iwo sanamvetse izo. Anati, oh, ndinu Yesu, ndinu Kristu kani? Iye anati, ine sindine Kristu. Iye anati, ine sindine woyenera kumasula nsabato zake. Koma iye anati, iye wayima pakati panu pena pake. Pakuti iye anali wotsimikiza kuti iye akanadzakhala kumeneko. Iye akanadzakhala mu tsiku lake. Chifukwa Mulungu anamuza iye kuti iye anali woti amusonyeze Mesiya. Tsiku lina mnyamata anabwera kuyenda kudutsa kumeneko. Ndipo iye anaona ngati kuwala pamwamba pa iye chizindikiro. Ndipo anafuwula, taonani mwana wankhosa wa Mulungu. Lero lemba ili lakwaniritsidwa pamaso panu. Ndithudi pa tsiku la Pentekoste momwe Petro anayimirira ndi kubwereza lemba lawo la Yoweli 2:38 pamene iwo onse anali kuwaseka anthu amenewo. Iwo amalephera kuyankhula muchilenero chawo chomwe. Iwo anali kuchita chibwibwi china chakenso. Baibulo linati malilime ogawanika. Kugawanika ndi lilime lolekana osanena kalikonse kumangochita chibwibwi. Mathamangathamanga ngati gulu la anthu oledzera. Iwo onse anati chabwino anthu awa aledzera. Taonani iwo, taonani momwe iwo akuchitira. Momwe akazi amenewo ndi amuna. Iwo ndi obalalika.
Linkarelo, gurulaji bembezoli, jalatsiku limenero. Petro anayimirira pakati pawo anati, amuna ndi abale, inu wakala mu Yerusalemu, ndinu wakala mu Yudea. Ichi chidziwike kwa inu kuti awa sana letsere, monga inu mukuganizira, kuona kuti iri ndi ora lachitatu latsikuli. Koma ichi ndi chicha chimene chinanenedwa ndi neneri Yoweri. Ichi sizachitika masiku otsiriza, ine nditatsanulira mzimu wanga panofu onse. Lero lemba iri linakwaniritsidwa. Luther analiba nthawi yake, Wesley analiba nthawi yake, Pentecost inaliba nthawi yake, palibe chimene chinachoka mudongosolo. Sobano ine ndikukupemphani inu kuti muganizire za mbado ndi nthawi imene ife tikukhalamo tsopano ndi mawu olonjezedwa alero.
Man could say this day, this scripture.
Ngati kale mibado ina anthu ankatha kunena kuti lero lemba iri, lero lemba iri. Ndiye nanga bwanji lemba la tsiku lino. Zimene analonjezera tsiku la lero. Kodi ife tayima pati? Kodi ndi ola langi limene ife tikukhalapo? Amene golongo ikugunda, golongo ya sayansi. Amene tatatu isanafike pakati pa usiku. Dziko lagwidwa tsemwe. Bingo uli pa kama wachivundi. Alibe amene akudziwa pomwe iwo aima. Ndi nthawi yanji ya tsiku? Nanga bwanji lemba la tsiku lino? Zikhalidwe za mpingo, kapena zikhalidwe za mpingo lero. Dziko ndale longosolo lathu la mdziko lavunda basi momwe lingakhalire. Sindine wa ndale, ndine mkristu. Koma ndilibe chochita kumala nkhula za ndale. Koma ine ndikungofuna kunena kuti zavunda mbali zonse. Ine ndinavota kamodzi, izo zinali pa Kristu. Ine ndikuyenera kupambana. Mbelekezi anavota monditutsa ine, ndipo Kristu anandivotera ine. Zimatengera momwe ndingaponyere voti yanga. Ndine wokonda kuti ndinayiponya iyo pa iye. Lisiyeni dziko linene zomwe iwo akufuna. Ine ndikukhulupirirabe kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndipo nthawi zonse. Iye adzatsimikizira izo. Iye mantheradi adzatero ndithudi. Kuchuluka kwa umbanda, kukulikira kwa ana. Tayang'anani pa fuko lathu nthawi ina linali duwa la dziko lapansi. Demokrasi yathu yayikulu inapangidwa kumbuyo uko mumu pakulengeza kwa ufulu wodzilamulira. Ndipo kulengeza kwa ufulu kunasainidwa. Ndipo ife tinali ndi demokrasi. Ndipo makolo athu akale akulu ndi zinthu zimene iwo anachita. Ife tinali ndi fuko lopambana. Koma ilo tsopano likuvunda, ndipo likugwa, ndikugwedezeka, ndipo likutayirira. Ndipo akuyesetsa kumawakhometsa anthu msonkho kuti apeze ndalama zotumiza kutsidyako kuti akagule ubwenzi ndi adani awo. Iwo akuziponyera izo mbuyo maso mwathu. Nkhondo imodzi ya pa dziko lonse, nkhondo ziwiri za pa dziko lonse, ndipo kumapitirabe kuyachitatu ndithudi. Ndale zawola, zavunda, zawola mpaka pansi. Ndendende basi zomwe Mateyu 24 ananena kuti zidzakhala. Fuko lidzatsutsana ndi fuko, ufumu kutsutsana ndi ufumu, zinthu zonsezi zidzachitika. Tiyeni tilingalire ichi tsopano. Chabwino, zindikirani china kuonjezekera kwa kafukufuku wa sayansi. Tsopano nthawi ina basi agogo anga amuna anapita kukawaona agogo anga akazi ali pa ngolo ya ng'ombe. Tsopano iyo ndi ndege ya jeti kapena ngakhale njira yopitira mu mlengalenga kupita mudangala kunja. Iyo ndi yopambana motani ndani ananena izi. Danieli 12:4 akuti chidziwitso chidzachuluka masiku otsiriza. Ndikuona ora limene ife tikukhalamo. Zindikirani tsopano zochitika za mdziko, zochitika za sayansi. Ndipo zindikirani kachiwiri lero mudongosolo lathu la maphunziro. Tsopano musayesere kuti muzikane izi. Ndili ndi zidutswa za nyuzipepala zophunzitsa kugonana mu athu macha masukulu athu za ophunzira achichepere kuti azigonana wina ndi mzake kuti aone ngati angathe kukwatirana mdziko. Inde bwana, nanga bwanji mu nsembe wathu usiku uno ndili ndikachidutswa kuchokera mpepala Los Angeles, California, zakumene gulu la azibusa a Baptist ndi a Presbyteria atumiki anabweretsa gulu la amuna wogona na ukaoka ndi kumachita zogona na amuna ukaoka kumanena kuti iwo amayesera kuwakopera iwo kwa Mulungu. Pamene limenelo ndi limodzi la matemberero a olali wa chisodomu ndipo mpaka lamulo linawamanga iwo. Tsopano kodi ife tili pati dongosolo lathu lonse lavunda kuyambira pansi pathu. Ine ndaona kuonjezereka mukugonana kwa muno kaukha kudutsa United States kwaonjezereka 20% kuposa chaka chatha. Ganizani za zimenezo, mwamuna kumagona ndi mwamuna modzimodzi basi monga iwo ankachitira mu Sodomu. Kuonjezereka kwa umbanda kulekerera kwa ana kodi ndi ola lanji limene ife tikukhalamo lero. Mau au neneri awa akwaniritsidwa siko la chipembedzo mpingo baokha mpingo oyitanidwa atuluke umene ife timautcha mpingo odulutsidwa atuluke mbado wa mpingo otsiriza mbado wa mpingo wa chipentekoste iwo uli kuti iwo uli mu Laodikaya monga lemba linanenera lero iwo alekerera zigwiriro akazi awo akuvala matheka amuna awo ndi chinthu choyipa ena iwo okwadira katatu kapena kanayi ali pa bodi ya madikoni ndi china chilichonse iwo alekerera ndipo abweretsamo chivundi chifukwa iwo ayikamo makhonsolo ndipo atenga malo ndi dziko ndipo lero iwo ali ndi nyumba zabwinoko zimene anayamba akhalapo nazo malo ena modzi wa iwo akumanga holo ya madola 50 million madola 50 million achipentekoste izo zinkakhala ku musi pangodya zaka 25 zapitazo akuomba nkhotcho anati ife chifukwa lemba linati muchivumbulutso 3 kuti inu ndi olemera linati ndine olemera ndimakhala ngati mfumukazi ine sindikusowa kanthu ndipo iwe sukudziwa kuti ndiwe watsoka womvetsa chisoni wosauka wamaliseche wakhungu ndipo sukudziwa izo lero lemba ili lakwaniritsidwa pamaso panu. Amen, amen. Amatandauza zikhale chomwecho. Ine sindikudzinenera ndekha, ameni, koma ine ndikutanthauza ndikukhulupirira kuti izo ndi choonadi. Lero lemba ili lakwaniritsidwa. Mpingo wa chipentekoste uli mu chikhalidwe cha Laodikaya. Oh, iwa kumalumphabe ndikufuula ndikumapitirira pamene nyimbo zikugunda. Nyimbo zikasiya kugunda kapena nyimbo za ana amakhalidwe oyipa zomwe ena aiwo amayimba ndikumazitcha izo chikhristu. Ndipo pamene izo ziyima ulemerero wonse umachokapo. Yeah. Ngati iko ndikupembedza kwenikweni kwa Mulungu palibe malikhweru okwanira ndi zokwanira mphamvu zokwanira mdziko zoti ziletse izo pamene izo zichokeradi kwa Mulungu sizimatengera nyimbo kuti zimenyedwe izo zimatengera mzimu wa Mulungu kuti utsikire pa izo ndi zimene zimachita izo ndipo iwo anawiwala iwo kalekale chifukwa iwo ayika mphatso ya mzimu woyera ngati umboni woyamba wakuyankhula malilime ndipo ine ndinamba ziwanda ndi mfiti zikuyankhula malilime mzimu woyera ndi mawu a Mulungu mwa inu umene umadzizindikiritsa okha kovomereza mawu amenewo kunja kwa zimenezo iwo sungakhale mzimu woyera ngati iwo onena kuti ndi mzimu woyera ndipo nkumakana mawu amodzi a Baibulo limenelo iwo sungakhale mzimu woyera umenewo ndi umboni kuti mukukhulupirira kapena ayi. Zindikirani chizindikiro china chachikulu. Ayuda ali ku dziko la kwawo fuko lawo lomwe ndalama zawo zomwe membala wa United Nations iwo ali ndi ankhondo awo omwe iwo ali ndi chilichonse iwo ali ku dziko la kwawo imene Yesu anati kunzirani fanizo la mtengo wankuyu apo iwo ali abwerera ndithudi mu fuko lawo. Lero lemba ili lakwaniritsidwa Ayuda mdziko la kwawo. Lero lemba ili lakwaniritsidwa mbado wa mpingo wa Laodikaya. Lero lemba ili Matayi 24 lakwaniritsidwa dziko lili muchivundi chinthu chonsecho mafuko akuwukira mafuko zivomezi malo osiyanasiyana namondwe wamkulu akutsikira pansi kugwedeza mafuko ndi zina zotero matsoka akulu konsekonse. Lero lemba ili lakwaniritsidwa. Tsopano ife tikupeza chikhalidwe cha dziko ife tikuona pamene mpingo wamba wamba bungwe chipembedzo ife tikuona kumene iwo ali ife tikuona kumene mafuko ali ndipo tikuona kuti lero malonjezo awa akwaniritsidwa. Tsopano koma mu tsiku lino pakuyenera kubwera ya pamwamba mbewu ya chifumu ya Abrahamu ndizo ndendende zomwe iyo idzakhale adzakhala mkwatibi wa chifumu kwa chifumu mwana olonjezedwa monga ine ndinayankhula usiku wa thawu iyo sidzakhala mbewu ya chirengedwe iyo idzakhala mbewu ya uzimu payenera padzakhale mkwatidwi wa uzimu amene adzakhale mbewu ya chifumu ya chikhulupiriro cha chifumu cha mwana wa chifumu wa Abrahamu iye akuyenera kudzabwera poonekera masiku otsiriza ndipo nthawiyo ndi malo ndi lonjezo limene laperekedwa kwa iye. Baringana ndi Malachi folo lemba ayenera kudzauka uthenga umene uti udzagwedeza mitima ya anthu kubwereranso kwa makolo autumwi. Ayenera kudzauka mmodzi boonekera mu mphamvu ya Eliya yemwe ati adzauke boonekera munthu wa mchipululu yemwe ati adzatulukire ndipo adzakhala ndi uthenga umene uti udzabwerere molunjika kumene kumauka chiwiri. Ora lake ndi limenero limene ife tikukhalamo. Ndiye lingalirani tsopano, ine ndikukufunsani inu pa ora lino, anthu inu kuno ku Jeffersonville, muna ndini satefiri, wala kwa uzimu kumene kunagwera pansi kutsidya uko pa mtsinje, tsiku lija pamene ine ndinkawabatiza 500 mu dzina la Yesu Khristu, ngati pafupifupi mnyamata wa zaka 20 zakubadwa. Kodi iko kwa chiyani Jeffersonville? Iko kunali chiyani musi mwa Spring Street kumeneko pamene kuri ya Jono inalikukhulupirira iyo inali Louisville Herald inalemba nkhani ya iso iyo inapita kudutsa mu Associated Press mpaka ku Canada. Dokotala Livell anayidula iyo kuchokera mpepala kuntunda uko mu Canada mu 1973 pamene ine ndinkabatiza munthu wanga wachi 17 pansi pa mboni iyi ndipo inu mukuidziwa nkhani yonseyo. Ndipo pamene ine ndinalindira ima pamenepo ndikubatiza munthu wachi 17 wala kunatsika kuchokera kumwamba kukuwalira pansi pamwamba pamenepo ngati nyenyezi ikugwa kuchokera kumwamba. Liwu linati monga Yohane Mʼbatizi anatumidwa kudzatsogolera kudza koyamba kwa Khristu, uthenga wako udzatsogolera kudza kwa chiwiri mu dziko lonse. Lero lemba ili lakwaniritsidwa. Lero Mulungu analonjeza izo. Chinachitika ndi chiyani? Lero iwo wazungulira dziko lonse lapansi. Ndipo pamene Mulungu anabwera kumusi uko ndipo kudzanena zimenezo pamene ine ndinali mnyamata wang'ono muchitsamba chonyeka kapena chitsamba kuntunda uko chikuyaka ndilawira moto kuntunda kuno kumalo a Warden ku Utica Pike ndikunyamula madzi kumbuyo uko chokera kunkhokwe kuja kupita nawo kotchezera mowa. Inu mukudziwa choonadi cha izo. Iye anati usadzasude konse kapena kumwa kapena kuyibisa thupi lako pakuti pali ntchito yoti udzachite ukadzakula. Ine ndikuchitira umboni kwa icho kukhala choonadi kuti ine ndinachiona icho. Ndipo Mulungu monga iye anachitira ndi Mose analankhula pamaso pa osonkhana kumeneko ndipo anati ichi ndi choonadi. Lelo lemba ili lakwaniritsidwa pakati pathu. Onani chimene iye ananena zokhudzana ndi kuzindikira za mu mtima ndi momwe izo zikanati zidzakhalire kuchoka pakuyika manja pa iwo kudzafika pomadziwa chinsinsi cha mu mtima. Lelo lemba ili lakwaniritsidwa pamaso athu omwe. Malonjezo awa omwe anapangidwa zindikirani, malonjezano onse awa anali atatsimikiziridwa ndi kukwaniritsidwa ndi Mulungu walonjezo. Yenyani chapa chikika mu Washington DC usiku uno chithunzi cha mngelo wa Ambuye. Monga George J. Lassie wankulu wa FBI wa zitindo za zala ndi zikalata wa boma la United States anachipima icho kuchokera ku Houston, Texas ndipo anati ichi ndi cholengedwa cha uzimu chokhacho chimene chinajambulirapo pa dziko lonse lapansi. Iye akuyenera kudziwa iye ndi wapamwamba amene alipo mdziko kwa izo. Zindikirani hapo icho chapachikika monga choonadi lawira moto lomwelo limene linatsogolera Israeli kumbuyo uko mchikululu. Ilo likutsogolera lero mtundu omwewo wa uthenga wa kulukani ku Igupto. Lero lemba ili lakwaniritsidwa. Inu mukudziwa uthenga umene iye ananena. Tiyang'anani pamasomphenya a ku Tucson zaka zitatu zapitazo pamene tinayima kuno mkanjira pamene zaka 5 izo zisanachitike iye anati dziku limene mzinda udzakhome zikhomo kutsogolo kwa chipata chimenecho udzazitembenuzire wekha chakumadzulo. Anzanga akukachisa amene ali pano akudziwa kuti imeneyo nthawi imeneyo uko nkulondola. Ndipo tsiku limenero Bambo Goins ndi iwo anali kuntunda uko ndipo anakhomera pansi chikhomo chimenecho. Ine ndinati kwa mkazanga pali china chake cha izi. Iya anati, ndichiani icho. Ndipo ina ndinapita nyumba, ndipo ndinakangana mkabuku kanga kakangono. Apo isa sinali. Ndipo mawa wotsalira umenewo, pateni koloko, ndinakhala mmenemo, chipinga changa mmenemo, pafupifupi, teni koloko, ngero wa ambuye, anadzatsika. Iya anati, ita ku Tucson. Iwe ukakhala kumpoto cha kumawa kwa Tucson. Ndipo kumeneko, kudzabwera ngero 7, mukundana, kumene kudzabwereze dziko lonse lapansi, kokuzungulira iwe. Ndipo anati, zidzauzidwa kwa iwe kuchokera pamenepo. Yangati akukumbukira izo kuno, mbuyo izo zisanachitike, pali amuna akhala pomwe pano mchipinda chino usiku uno, anema pamenepo pamene izo zinkachitika. Ndipo anati, zisindikizo zisanu ndi ziwiri zasisinsi zobisika za Bible lonse zidzatsegulidwa, ndikukwaniritsa chifukulutso teni kuti mutenga wangero wachisanu ndi chiwiri, zinthu izi zikuyenera zidzachitike.
This scripture is fulfilled before our eyes.
Lelo, this day, this fulfilled. That you would be able to do what you want to do. What is wake, Simoera onati, Dola mwala, umene uli pamenepo, ubonyire iwo mwamba, pamene iwo uzitsika pansi, uzati, pakuti ya tero ambuye, pakala chiweruzo chiti chidzakanthe dziko lapansi, muze iye kuti aona dzanja la Mulungu maola ngapo otsatira. Ine ndinawawuza bambo udu, alipo usiku uno, ndipo ine ndikuganiza, 8 kapena 10, amunawo, kapena 15, amene anali pamenepo, panthawi imeneyo, pamene icho chinkachitika, maola otsatira. Kumene ambuye anadzatsika mukamvuluvulu ndi kudzang'amba phiriro motizungulira ife, ndi kudzadula nsonga za mitengo, ndi kudzapanga kuphulika kutatu, ndi kudzati chiweruzo chalunjika kugombe la kumadzulo. Masiku awiri zidachitika zimenezo, Alaska anatsala pang'ono kumira pansi pa nthaka, ndipo kuyambira pamenepo chokwera ndi chotsika pa gombe kugeya kwa chiweruzo cha Mulungu pa chotchinga cha uzimu chimenecho, pali chotchinga cha chitsulo, paricho chinga cha nsungwi, ndipo paricho chinga cha tchimo. Chitukuko chayenda ndi dzuwa, chimodzi-modzi sotenga. Iwo abwera kuchokera kumawa, ndipo anapita kumadzulo, momwe dzuwa limayendera. Ndipo tsopano iwo uli kugombera kumadzulo, iwo sungapitenso patsogolo. Ngati iwo ungapite patsogolo, iwo udzabwereranso kumawa kachiwiri. Menere anati, lidzafika tsiku limene silidzatchedwa usiku kapena usana, tsiku la chimbuzi, mvula yambiri ndi chifunga, zongokwanira momwe mungadziwire momwe mungalowere mpingo kapena kulemba dzina lanu pa buku. Koma kudzakhala kuwala ku nthawi ya kumadzulo. Lero, lemba ili lakwaniritsidwa. Lomwelo DZUWR, lomwelo limene limatuluka kumawa ndi DZUWR, lomwelo limene limadzalowa kumadzulo. Ndipo MWR, NR, Mulungu yemweyo amene anabwera kumawa ndi kudzatsimikizira yekha ngati Mulungu woonetseredwa mthupi, ndi MWR, NR, Mulungu yemweyo kumadzulo kwa dziko lapansi kuno, amene akudzizindikiritsa yekha pakati pa mpingo usiku uno, yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kuwala kwa kumadzulo kwa mwana kwafika. Lero lemba ili lakwaniritsidwa pamaso pathu. Kodi ife tilipati mumbale wa Abrahamu, ife tilipati munthawi yopambana iyi imene ife tikuimamo, ola lopambana limene ife tikukhalamo. Masomphenya onse akwaniritsidwa. Nanga bwanji pamene mtumiki wang'ono nzathu kuno mpingo thandizana nawo Junior Jackson anabwera kuthamangira kwa ife usiku wina, ine kumusiku anati, ine ndinali ndi loto bale Branham limene likundisautsa ine. Ine ndinawaona abale onse atasonkhana pa phiri. Ndipo anati, pa phiri ili inu munkatiphunzitsa kuchokera kumalemba amene analembedwa, zinkaoneka ngati muzilembo zina zomwe nthawi imeneyo zinati zitalembedwa muthanthwe. Pamene inu munamaliza izo zonse zomwe zinatha, inu munatiuza ife munati, bwerani pafupi, ndipo ife tonse tinadzasonkhana. Anati, inu munafika kuchokera kwina kwake, ndipo zinkaoneka ngati munatenga ngati chitsulo, ndipo munadzasema pamwamba pa piramidi yaing'ono iyi kutsegulapo. Ndipo pamene iyo inatero anati, mwala wa nsangalabwi wopanda cholembedwa pa iwo. Ndipo inu munatiuza ife kuti dziyang'anani pa iwo. Ndipo inu nonse, ife tonse, tinayamba kumayang'ana. Anati, ine ndinatembenuza mutu wanga, ndipo ine ndinakuonani inu mukupita chakumadzulo mwamphamvu basi momwe inu mukanathera.
chakolowera kwa dzuwa ndiyangati akukumbukira zimenezo ndipo ine ndinayima pamenepo pang'onopo kampana nzimu yoyera unawulula izo ine ndinati baibulo lonse monga momwe zinawulidwira kwa munthu kudzera mukulungamitsidwa kuyeretsedwa ubatizo wa mzimu woyera ubatizo mu dzina la yesu ndi zinthu zonsezi zawululidwa koma pali zisinsi zomwe zabisika mkatimo chifukwa baibulo ndilosindikizidwa ndi zisindikizo zisanu ndi ziwiri ine ndikuyenera ndipite kumeneko kuti ndikazipeze izo mawa umenewo pamene angelo asanu ndi awiri amenewo anabwera pansi ndipo anadzagulitsa dziko lapansi ndipo miyala inawulukira mbali iliyonse angelo asanu ndi awiri anayima pamenepo ndipo anati bwerera ku Jeffersonville kumene iwe wachokerako pakuti zisindikizo zisanu ndi ziwiri zazisinsi zisanu ndi ziwiri zidzatsegulidwa ndi ife pano lero kumvetsa mbewu ya 70 masiku pang'ono ngati mulungu alola ife tidzamvetsa zoona za chikwati ndi chilekano ndipo zinthu zonse izi zimene mulungu wazitsegula chisindikizo chilichonse zisinsi kuyambira maziko a dziko ndipo ife takhala tili muchisangalalo kukhalapo kwa madalitso ake izo nzoona lero lemba ili magazini ya life inalemba nkhani yake mkombero wa chisinsi wakuwala unakwera mu mlengalenga pamwamba pa Tucson ndi Phoenix monga momwe ndinakuwuzirani inu pafupifupi chaka izo zisanachitike momwe izo zidzakhalire ndipo ngati makona atatu chithunzicho chinapachikidwa mchalichi kumusuko inu amene munatenga magazini imeneyo muli nacho icho ndipo ndi icho apo chimodzimodzi basi iwo anati ndi mamayilosi 27 kutalika ndi mayilosi 30 kutambalala kwake iwo sakumvetse chimene chinachitika iko kunaoneka mwachisinsi ndipo kunachoka mwachisinsi mbale Fred Southman mbale Jim Norman ndi ine tema pamenepo atatu ndi mboni monga pamwamba pa phiri Petro Yakobo ndi Yohane kuti achitike umboni tinayima pamenepo ndipo tinaona zimenezo pamene izo zinkachitika ndipo linaona izo zikuchitika ndi icho apo chapachikika mu mlengalenga mpaka pano kulibeko kutentha kwa chinyontho kopanga chinyezi kapena kanthu koti kangapange chifunga kodi iwo anakafikako chotani kumeneko iwo anali angelo a mulungu akubwerera utatha uthenga wawo lero ulasi umenewo wakwaniritsidwa pakati pathu lero lemba ili lakwaniritsidwa penyani zisindikizo zisanu ndi ziwiri zatsegulidwa kamvulumvulu ali kugombera kumadzulo tsopano musaziphonye izo monga iwo anachitira kumbuyo uko tsopano chidwi chathu chayandikira pang'ono kutsiku lathu kodi lemba limanena chiyani za tsiku lino ndi za nthawi imene ife tikukhalamo yesu akuyankhula sindikhala ndi nthawi yoti nditenge izo zonse koma ine ndikufuna nditenge ili tisanatseke yesu ananena mu Luka woyera mutu wa 17 ndime ya sate yesu khristu mawu mwini wake kodi mumakhulupirira zimenezo yesu khristu mawu mwini wake osandulika thupi anayankhula ndipo ananena chimene mawu akanati adzakhale mu nthawi yotsiriza chimene chiti chidzakhale chizindikiro chamapeto a dziko iye anawawuza iwo kuti fuko lidzawukira fuko koma iye anati monga izo zinali mʼmasiku a sodomu chomwechonso izo zidzakhala mu tsiku limene mwana wa munthu azidzawululidwa tsopano pamene yesu anabwera pa dziko lapansi iye anabwera mu dzina la ana atatu mwana wa munthu amene ali mneneri mwana wa mulungu ndi mwana wa davide tsopano iye anakhala kuno pa dziko lapansi iye sananene kuti iye anali mwana wa mulungu iye anati ndine mwana wa munthu yehova mwini wake ankamutcha ezekieli ndi aneneri mwana wa munthu chifukwa iye ankayenera kubwera kuti adzakwaniritse lemba ngati mneneri mose anati ambuye mulungu wanu adzaotsa mneneri wonga ine ndi chifukwa chake iye sakanakhoza kukhala mwana wa mulungu kumeneko chifukwa iye anali mwana wa munthu iye mawu anadza kwa aneneri ndipo iye anali mawu muchidzalo chake mwana wa munthu mneneri wamkulu osati mneneri wamkulu koma mulungu mneneri chidzalo cha umulungu mthupi chinali mwa iye chomwecho iye anali mwana wa munthu tsopano kwa zaka 2000 iye wakhala kudziwika kwa ife ngati mwana wa mulungu mzimu ndipo mu zaka chikwi yadzakhala mwana wa davide pa mpando wachifumu ife tonse tikuzidziwa zimenezo amene amakhulupirira malemba tsopano yesu anati kumapeto kumene kwa mʼbado wa mpingo uno kumene ife tikukhalamo kuti mwana wa munthu adzawululidwa kachiwiri mwa njira yomweyo yomwe izo zinali monga izo zinachitikira ku sodomu
Taona ani mwe mwambiri ya gare iana zibiregera izo. Iana ati. Mwonga mwe izo zina kalira masiku choyamba anowa. Mwe iyo ankadiera kuma kukwatira kubelekedwa mchigwati. Kenako iana bweretsa chotsatira chotsiriza kwa mwana wa muntu ku Sodomu chifukwa uko iye ankachita ndi Ayuda kuno ku Sodomu iye akuchita ndi amitundu meneko iye anawamiza iwo onse ndi madzi muchiweruso apa kwa amitundu iye anawawotcha iwo onse pa tsiku la Sodomu kukulondola dziko la amitundu linawotchedwa kumeneko ndipo chomwechonso izo zidzatero pamene mwana wa muntu azidzaulula sadzakhalanso madzi koma udzakhala moto nthawiyo Yesu anawerenga kuchokera mu Genesis 23 yemweyo amene ife timawerenga pamene iye anawerenga za Sodomu tsopano ife tikuvomereza zikhalidwe zomwe zikunenedwa za chikhalidwe cha Sodomu achisodomu chochitika cha Sodomu ife aliyense adzati amen kuzimenezo ife tikukhulupirira zimenezo chabwino ndipo chikhalidwe cha uzimu cha Laodikaya mpingo wachilengedwe ife tidzati amen kwa zimenezo ndikuvomereza zizindikiro zawo ife tikudziwa kuti chizindikiro chilichonse chili kumeneko mpingo uli mu Laodikaya ife tikudziwa zimenezo ife tikudziwa kuti dziko lili muchikhalidwe cha Sodomu kulondola uko ife tikuvomereza zimenezo koma nanga bwanji chizindikiro cha Abrahamu modzi amene akuyembekezera mwana wolonjezedwayo icho chinali chimodzi china kumbukirani iwo anali ndi Sodomu kumbuyo uko iwo anali ndi mtumiki wawo ndipo Abrahamu anali ndi mtumiki kwa iye Abrahamu ankayembekezera tsiku ndi tsiku kwa pafupifupi chinthu chosathekacho kuti chichitike Sara 90 ndipo iye 100 malingana ndi lonjezo la Mulungu iye anali akudikirirabe kati mwakutsutsidwa konse iye anali akumudikirira mwana ameneyo mwemonso khulupirira woona akudikirirabe mwana wolonjezedwa uja kuti abwerera zindikirani mwanayo asanafike patali chizindikiro chinaperekedwa kwa iye kodi chizindikiro cha mwana amene akubwerayo sichakuti chidzaululidwe kwa mbewu ya chifumu ya Abrahamu imene ikuyembekezera mwana wa chifumu chimodzimodzi monga momwe zinachitikira kwa atati Abrahamu kwa mwana wa chibadwa mkonkulondola Yesu ananena chomwecho apa mu Luka woyera 17:30 nthawi iyi isanafike kuti mwana wa munthu akanadzaululidwa monga yanachitira masiku a Sodomu chionongeko cha Sodomu chisanachitike tsopano ife tikuyang'anira chizindikiro tsopano tiyeni titenge zochitika za nthawi monga izo zinkachitikira mu Sodomu zindikirani iwo onse anatuluka mu chisodomu dzikolo ine ndikuganiza mmodzi wa wotsogolera mafilimu anayeka chithunzi wosalikale kwambiri ndipo ine ndinachiona icho chinali Sodomu ngati inu munachionapo icho ndipo palibe chilichonse koma icho mukachiyang'anenso icho ndithu ndi chithunzi chabwino cha United States lero Hollywood ndendende basi mtundu omwewo wakavalidwe ndi china chilichonse chimene wanachita monga popomwe ledzera kwakukulu ndi china chilichonse gulu la chipembedzo la anthu otchedwa achipembedzo zindikirani ndipo Sodomu anali ndi mboni ndipo anali munthu dzina lake Loti amene anali chabe mdzukulu wa Abrahamu tsopano Abrahamu sanapita kumusi mu Sodomu iye ndi gulu lake iye anali ndi gulu lalikulu lokwanira kumenyana ndi mafumu 12 ndi asilikali awo chotero iye anali ndi gulu lalikulu ndi iye ndipo iye anali atakhala kunja uko pansi pa mtengo wa thundu tsiku lina pamene chilichonse chinkamulaka iye palibe amene anali ndi chochita chilichonse ndi iye koma iye ankagwiritsitsabe kulonjezo limenero penyani tsopano mwacheru ife tisanatseke amene iye anali atakhala pamene po kumusi kunabwera amuna atatu akuyenda kumapita kwa iye awira iwo anapita uko ku Sodomu ndipo analalikira uthenga kwa iwo kuti atuluke kwa Loti kulondola uko koma mmodzi anatsalira ndi Abrahamu zindikirani mmodzi amene anatsalira ndi Abrahamu anali Mulungu mwini wake awiri enawo anali amithenga angelo tsopano uko mu Sodomu iwo sanachite zozizwitsa mango wakantha iwo khungu ndipo kulalikira uthenga nthawi zonse koma wakantha iwo khungu tsopano tayang'anani pa chikhazikitso cha tsiku limenelo pali mpingo wa chibadwa nthawi zonse muzitatu monga ine ndinanenera usiku wa thawo Mulungu amayimiriridwa panali anthu a chisodomu aloti ndi a Abrahamu
Nizo zilimao mwewe usiguno. Zigo lakala monga chomwecho.
Lole ni ine, ndikufunsa ni inu china chake. Kayanga nani, pachikazikito ichitobano. Abrahamu, anamucha mtu uyu, amene anka yankula ndi iye, Elohim. Ndi ula chihebri, laguti Elohim. Lima dantauza, wogwa nilazose uja. Moza amene ali wamuyaya, Elohim. Mulungu mwini wake, pachiyambi Genesis 1, anati, pachiyambi mulungu, mudenge mau achi Hebri pamenepo, mwina kapena, liula chigiriki gani, pachiyambi Elohimu, analenga miyamba, ndi dziko lapansi. Hapa iye, mu Genesis, pafupi fupi 22, hapa, iya kunena kachiwiri, kapena pafupi fupi pa 20, iya anati, ndipo iye, anachula dzina la munthu uyu, Elohimu. Mchifuwa chiyani, iya anachita zimenezo, mulungu, anayimiriridwa, mutupira munthu. Amene anakhala pansi ndi Abrahamu ndi kudya sangweji ya mwana wa ng'ombe mama mkaka wina ndi kudya mkate wina Mulungu mwini wake ndipo anakasowa Abrahamu akuyang'ana koma iye anamupatsa iye chizindikiro zindikirani ndipo chizindikiro chimenecho chinali chakuti iye anali atatembenuzira msana wake ku hema ndipo kumbukirani Abrahamu dzina lake linali Abrahamu masiku angapo izo zisanachitike ndipo Sara anali Sarai izo zisanachitike Sara kenako Sarah ndipo Abraham kudzakhala Abrahamu Abrahamu amatanthauza atate wa mafuko sobano penyani matcheru kweni kweni apa ndipo ife tiona chikhazikitso cha olali limene ife tikukhalamo tsopano monga momwe Yesu anatuzira ife kuti tiziyang'ana pa chikhazikitso ichi ife tiona zina zonsezo molondola tsopano tiyeni tione kwa mbewu ya chifumu chikhazikitso chimene iwo ayenera kuchiona sobano munthu uyu anati Abrahamu Sara mkazi wako alikuti Abrahamu anati yali muhema mbuyo kwanu Sobano, iye anali asanamuonepo iye. Kodi iye anadziwa bwanji kuti dzina lake linali Abrahamu. Iye anadziwa bwanji kuti dzina lake linali Sarah. Abrahamu, mkazi wako alikuti Sara. Anati, yali muhema kumbuyo kwanu. Iye anati, ine. Mlowa mara wa umini. Ndidzakujezerani inu molingana ndi lonjezo. Mkazi wako adzakhala ndi mwana ameneyo. Iwe wandidalira ine, tsopano ine ndipangitsa izo kuti zidzachitike. Ndipo Sara muhema kuseri atatchera khutu kapena akumvetsera chilichonse chimene limumachitcha icho akumvetsera kupyerera muhema. Iye anaseka mwamba mwa malaya ake. Ndipo iye anati, tsopano ine, mkazi wokalamba ngati ine, kukhala ndi chisangalalo ndi mbuye wanga. Ndipo iye wokalamba nayenso, kunja uko usinku wa zaka 100 pamene izi sizinachitike kwa zambiri. Zaka zambiri. Ndipo mwamuna MWAMUNA atakhala pamenepo akudya munofu wa munthu akumwa ndi kudya monga munthu wamba ali ndi fumbi pa zovala zake ndipo anali ndi fumbi pa mapazi ake ndipo Abrahamu anawatsuka iwo Mulungu mwini wake anayang'ana pozungulira ndipo iye anati chifukwa chiyani Sara anaseka mbuyo mwihema akunena ichi Iye anadziwa amakhoza kuzindikira maganizo a Sara muhema kumbuyo kwa iye kulondola uko tsopano pamene mbewu ya chifumu ya Abrahamu inabwera pa dziko lapansi kodi iye anaonetsera chizindikiro chanji mwana wa munthu Simoni anabwera kwa iye tsiku lina Andireya anamubweretsa iye iye anati dzina lako ndi Simoni ndiwe mwana wa Yonasi Iye anatero mwaona izo zinapanga wokhulupirira kuchokera mwa iye Filipo anapita ndipo anakamutenga Natanieli kuti abwerere anati bwerani mudzamuone mwamuna amene ife tamupeza Yesu wa ku Nazareti mwana wa Yosefe Iye anati tsopano lidirani miniti kuti chabwino chilichonse chingabwere kuchokera mukutengeka kumeneko Iye anati bwerani mudzaone kotero pamene Filipo anabwera mukukhalapo kwa Yesu ndi Natanieli Yesu anayang'ana pa iye ndipo anati taonani Mwisraeli amene mwa iye mulibe chinyengo Iye anati rabi inu munatidziwa ine liti anati Filipo asana kuitane iwe pamene yona ali pansi pa mtengo ine ndinakuona iwe Iye anati rabi inu ndi mwana wa Mulungu inu ndi mfumu ya Israeli pamene mkazi wang'ono pachitsime muchikhalidwe chake choipa anabwera mooneka pang'ono china chake monga chonchi kuti adzatunge madzi Yesu anati atatumiza ophunzira ake kuti akatenge chakudya pamene iye anabwera kudzatunga madzi iye anati ndibwere tsere ine akuma mkazi. Iye anati, si mwambo wake kuti inu munene zimenezo. Ife tili ndi tsankho kuno. Tsopano inu Ayuda mulibe chochita ndi ife Samaria. Ife tilibe chochita ndi inu. Iye anati, koma mkazi, ngati iwe ukanadziwa yemwe iwe ukuyankhula naye, iwe ukanandipempha ine akumwa. Ine ndikanakupatsa iwe madzi omwe iwe sungamabwere kudzatunga kuno. Iye anapeza pamene vuto lake linali, chimene icho chinali. Iye anati, ita ukantenge mamuna wako ndipo ubwere kuno. Iye anati, ine ndilibe mamuna aliyense. Iye anati, iwe wanena zoona, wakhalapo nawo asanu. Ndipo amene ukukhala naye tsopano si wako. Iye anati, bwana, ine ndazindikira kuti inu ndi mneneri. Ife tikudziwa pamene Mesiya adzabwera, iye adzatisonyeza ife zinthu izi. Yesu anati, ine ndine iye. Pa izo iye anathamangira ku mzinda ndipo anati, bwerani mudzamuone mamuna yemwe wandiwuza ine zinthu zomwe ine ndazichita. Kodi uyu si Mesiya yemwe? Penyani, iye anachita izo pamaso pa Ayuda ndi Asamariya, koma osati amitundu. Amitundu, anthu ife tinali achikunja masiku amenewo. Mafuko enawo tinkanyamula zibonga pansona pathu tikupembedza mafano. Sitinkamuyembekezera Mesiya. Iye amangoonekera kwa yokha amene akumuyembekezera iye. Ndipo ife tikuyenera kumamuyembekezera iye. Koma iwo amene angadzinenera kuti akumuyembekezera iye pingo pawokha, amene iwo anaona izo zitachitika, iwo anati, iye ndi mgerekezi, iye ndi wambwebwe, Belezebule. Ndipo Yesu anati, tchimo limenero lidzakhululukidwa kwa iwo, chifukwa iye anati asanafe. Koma anati, tsiku lina mzimu woyera udzabwera. Ndipo akadzachita chinthu chomwecho, ndipo kudzanena mawu amodzi motsutsa iwo, sadzakhululukidwa mkomwe. Limenero ndi tsiku lino, limene mawu aliwonse ayenera kukhala pamodzi. Kuyankhula mawu motsutsa iwo, sikidzakhululukidwa konse mdziko lino kapena dziko likudzalo. Imeneyo inali mbewu ya chifumu ya Abrahamu. Ndipo pano mbewu ya chifumu ya Abrahamu imeneyo imene inabwera chifukwa cha kuzindikiritsidwa kuja kwa mamuna uja amene anakhala pamenepo ndi Abrahamu. Anabwera kudzatsimikizira kuti anali Mulungu yemweyo. Lonjeza mu tsiku lino monga izo zinakhalira masiku a Sodomu, chomwe chonse izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu pamene iye akudzulula yekha ngati mwana wa munthu. Amen. Ili ndi tsiku loti lemba ili likwaniritsidwe. Tayang'anani pa chikhazikitso chimene ife tili nacho lero. Tayang'anani pa mpingo umene mwana wa Mulungu. Tayang'anani pa tsiku la chimbuzi. Tayang'anani pa maulosi onsewo. Tsopano chinthu cha chilendo. Alendo athu nthawi yawo yawakwanira. Ngati chikhazikitso chake chiyenera kukhala monga ku Sodomu. Unali atatu a iwo amene anabwera, amuna atatu opambana, otumizidwa kuchokera kumwamba. Ife tivomereza zimenezo. Atatu a iwo, mmodzi anatsalira ndi Abrahamu. Iwo onse anayambira kumeneko, koma mmodzi anatsalira ndi Abrahamu. Ena onsewo anapita uko mu Sodomu, kulondola uko, ndipo Abrahamu anali ndi dzina losinthidwa. Kuchokera kwa Abrahamu anadzakhala Abrahamu. Zona, alibe nthawi imodzi yomwe mbiri ya kale mpingo wa mtsiko unayamba wakhalapo ndi mvangeri woti apike kwa iwo wa dzina lothera mu HRM mpaka lero. Ile GRAHRM kulondola uko GRAHRM zilembo 6 ABRAHRM ndi zilembo 7 koma GRAHRM ndi zilembo 6 zomwe zili dziko munthu mukuona. Taonani omwe apita kunja uko lero ndi atumiki amenewo ochokera kumwamba. Kodi alipo munthu pa dziko lapansi amene analalikira kulapa mwachimvekere monga Billy Graham? Kodi panayamba pakhalapo munthu amene anakhalapo ndi chochita pa anthu mofanana ndi Billy Graham? Sipanayambe pakhalapo pa dziko lonse munthu Billy Sunday ndiyena wotero anali kuno mu United States, koma Billy Graham amadziwika pa dziko lonse. Mukuona komwe iye akuayitanira kuchokera mu Sodomu. Ndipo iye ali ndi gulu lake lomuperekeza kumeneko ndi mpingo wa Chipentekoste, Oral Roberts. Koma nanga bwanji za gulu la osankhidwa ndi mtundu wanji wachizindikiro chimene iwe akuyenera kuona? Kodi iwe akuyenera kukhala ndi chiyani? Haleluya! Dzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo.
This day, this scripture is fulfilled.
Lelo lemba ili lakwaniritsidwa. Lelo lonjeza la Mulungu lakwaniritsidwa. Ife kudziwa kuti izo ndichoonadi yali pano siku uno monga yanaliri nthawi imeneyo.
Tsopano kulalikira izo zomwe ine ndinanena kanthawi kapitako ngati iwe ulalikira chilichonse ndipo icho ndichoonadi chauthenga iye Mulungu amakhala wokakamizika kuti atsimikizire izo kuti izo nzoona.
Tsopano ngati izo zili chomwecho mulole Mulungu amene analemba mawu, mulole Mulungu amene anapanga ulosiwo, mulole Mulungu yemwe ali Mulungu wa mawu abwere ndipo adzatsimikizire kuti iye akanali Mulungu. Pamene Eliya ankakwera pa phiri kukamuona Elisa anapita kukamuona Eliya, iye anati ndikufuna magawo awiri, ndipo chovala chimene chinali pa Eliya chinagwera pa Elisa. Iye anapita kumusi ndipo analipinda pawiri bulangeti limenelo ndipo anakantha nalo mtsinje, ndipo anati ali kuti Mulungu wa Eliya. Ndipo chinthu chomwecho chimene chinachitika ndi Eliya chinamuchitikira Elisa. Ndipo uthenga omwewo mphamvu yomweyo mwana wa munthu yemweyo yemwe anali dzulo ali lero ndipo adzakhalapo kwa nthawi zonse. Ahebri 13:8 kodi inu mukukhulupirira iwo? Ndiye ine ndikukufunsani inu. Ine sindingakhale iye, koma iye ali pano. Ife tangokhala chonyamulira. Ena anthu inu kunja uko amene mukudwala ndi osautsika, amene mukudziwa kuti ine sindikukudziwani inu, mulole Mulungu tsopano. Ngati ine ndingadzichepetse ndekha mokwanira, inu muzipemphera ndi kumupempha Mulungu. Ine sindikuganiza mulibe khadi la pemphero mchipinda chino lilipo. Ayi, ine sindi. Ife sitinapereke konse makadi a pemphero aliwonse. Ife tikakhala ndi msonkhano wa pemphero kapena machiritso a odwala kutchalitche, koma inu muzipemphera. Ndipo inu mukudziwa kuti ine ndine mlendo wa thunthu kwa inu. Mwaona, inu mukundidziwa ine Jeffersonville. Ine sindikufuna anthu ochokera ku Jeffersonville kuti achite zimenezo. Ine ndikufuna anthu ochokera kutali ndi kuno kwina kwake. Muone ngati Mulungu akulu labe. Muone ngati iye akadali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Muchite monga mkazi wangʼonoyo anachitira. Iye anadzadutsa ndipo iye anati, ine ndikumukhulupirira mwamuna uyu. Iye anali ndi vuto la magazi. Ndipo iye anati, ngati ine ndingakhudze mphonje ya chovala chake, ine ndikukhulupirira ine ndikhala bwino. Londola uko chifukwa cha chikhulupiriro chake tsiku limenelo lemba linakwaniritsidwa. Iye anamanga mtima wa mtima wosweka, anachiritsa odwala ndi olumala. Pamene iye anakhudza chovala chake ndipo nachokapo ndi kukakhala pansi, iye anatembenuka ndipo anati, ndani wandikhudza ine? Iye anadziwa bwanji mukhamu lalikulu la anthu limenelo, mwina mwake kuchulukitsa kasate amene ali pano usiku uno, masauzande a iwo. Kodi iye anadziwa bwanji zimenezo? Iye anati, ndani wandikhudza ine? Iye sananene zimenezo kuti angonena. Iye ananena zimenezo chifukwa izo zinali zoona. Ndipo iye anati, ndani wandikhudza ine? Ndipo molunjika iye anayang'ana mozungulira ndipo anamuona mkazi wang'onoyo pamene iye anali atakhala kapena atayimirira. Mulimonse mmene iye anakhalira anamuwuza iye kuti vuto lake la magazi latha. Ameneyo anali Yesu dzulo ndi iye lero. Inu mukukhulupirira zimenezo? Ine sindikukudziwani inu, Mulungu akukudziwani, koma inu muli ndi ululu mbali yanu kumene kukukuvutitsani inu. Izo nzoona, inu mwakhala pamenepo mukupempherera izo. Kodi ndine mlendo kwa inu ndipo ndife alendo kwa wina ndi nzake? Imirirani ngati izo ndi choncho. Ine sindikukudziwani inu, ndi bambo uyu apa pomwe pangodya mnyamata uyu. Inunso muli ndi kumero kovutika uko mkulondola. Inu mukupempherera izo, ndinu yense wamanjenje ndi china chake. Inu mukuyenera kuchoka pa msonkhano chifukwa ndinu mtumiki. Muli ndi zochitika zina zomwe mukuyenera kuzisamalira uko mkulondola. Inu mukukhulupirira Mulungu akudziwa yemwe inu muli mbusa bambo Smith. Tsopano inu mukhoza kupita ndi kukachiritsidwa. Yesu Khristu akupangani inu wamphumphu. Kazipitani ku msonkhano wanu, mmero wanu sukakuvutitsani inu.
Iye wamukhudza ndani?
Pali mwamuna wakhala kumbuyo komwe kuno. Iye akuvutika. Iye ali ndi chotupa pa mapapu ake akumanzere. Iye saku, iye sochokera kuno. Inu mwakhala muli wogwira ntchito mu mgodi uko mkulondola. Ndine mlendo kwa thunthu kwa inu. Ngati izo zili zolondola, gwirani chansa chanu. Chotupacho chili mapapo anu akumanzere. Ndipo mwakonzekera operation pomwepo. Mkulondola uko, sindi nuojogera kuno, ndinu ojogera kunja kwa mzinda, ndinu aku Virginia, uko mkulondola. Ino mkukulibidila murungu wa kuziwa yemwe inumuli, Bambo Mitchell, ndiko mkulondola. Jitani kwanu, ndipo muka karibu ino. Yesu Kristu wakubangani inu watuntu, mfuse ni mamuna yo, sindi na muone po iye moyo wanga. Iye anakala pamene po akupemphera.
Lelo! Lemba iri.
Apa paridona wakala kumbuyo gome kuno. Kumbuyo kwanga. Monga Sara anakala muhema. Iyago bemperira mwana wankazi. Imedirani. Mwana wankazi yosari vano. Harikutari. Mwana wankazi. Ndipo ndinu chimozi mozi. Monga mwesi na karira. Pamene nkazi anadza kwa Yesu. Amene anadindi nkazi. Amene anazunzika. Ndichi wanda. Mosi anasiana. Nkazi yowari. Nsika na yo wazazidwa ndizi wanda. Iye sari pano. Iye ndi ojogera. Ndini ojogera ku North Carolina. Ino mkukulubira zimenezo. Ndipo izo ndicho onadi. Sijo ncho izo. Akazi a orders. Muta kubira kwanu. Ngari munga kubiride ndi mtima wanu onse. Ino munga mpeza mwana wanu wankazi yo. Munga na mubezera. Pamene Yesu Kristu masiku abitao. Anati iye wachiritsidwa.
Lelo lemba iri. Chizindikira ya Sodomu, chizindikira cha mbeu ya mamamba, chizindikira cha mpingo wa chibadwa. Lelo lemba hili na kwaniritsidwa pakati panu. Kodinu mkukubira zimenezo, kodinu mkukulandira hiya pakati panu. Ngati kumutsi ni chiritsi wanu, imirirani pa mabazi anu, hali ya nisewa inu, nenani. Ine ni kumumereza majiritsi wanga, ine ni kumumereza hiya ngati mkukumutsi wanga, ine ni kumumereza hiya ngati mfumu yanga. Hali yense imani pa mabazi anu. Lelo, tetserani abwenzi. Iye anawerenga lemba, anaweza Baibulo kwa wansembe, ndipo anati. Maso onse anthu analipa iye, ndipo iye anawayangana iwo, ndipo anati. Lelo, lemba ili lakwaniritsidwa. Ine ndawerenga lemba, ndima umboni dazeni kapena ochulukirapo. Kuti feri kukala mutsiku lotsiriza. Kamba adakamene kadza muone Yesu Kristu akubwerera pa dziko lapansi. Kwa ine ndikunena kwa inu usiku uno. Kati wiri. Lelo lemba iri lakwaniritsidwa pa maso panu. Inu ku Tucson, inu ku California, inu ku New York, pakulumikizana kwa lamya uku. Lelo lemba iri lakwaniritsidwa pa maso panu. Ye ni kisangalale ni kusegerera. Pakutukwa ati omwana wankhosa wayandikira. Ndipo mkwatibu wake, mkwatibu wake wadzikonzekeretsa yekha. Ndiye tikweze manja athu ndipo timupatse iye ulemerero. Anthu nonse inu, Mulungu akudalitseni.